The sermon, Be Certain of God, was delivered on January 25, 1959 at Jeffersonville, Indiana, USA. Ulalijiwa kalani otsimikiza za Mulungu unaperekedwa pa January 25, 1959 ku Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Be Certain of God. Kalani otsimikiza za Mulungu.
And it reads like this.
Ndipo iwo akuwerengeka monga chonchi.
And Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead, said unto Ahab.
Ndipo Eliya ntisibe yemwe anali wokhala ku Gilead anati kwa Ahabu.
As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand.
Monga Yehova Mulungu wa Israeli ali moyo, amene ndimakhala pamaso pake,
there shall not be dew nor rain these 3 years, but according to my word.
Sipadzakhala mame kapena mvula zaka zitatu izi, koma molingana ndi mawu anga.
And the word of the Lord came unto him saying,
ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye kuti,
get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrus.
Choka kuno iwe, ndipo tembenukira iwe cha kummawa, ndipo kadzibise wekha cha kumsinje wa Sidreki.
Cherith, I meant to say. That is before Jordan.
Keriti ine maranda uzakuti ndinene, umene uli usanafike ku Yorodani.
And it shall be that thou shalt drink out of the brook.
Ndipo kudzakhala kuti iwe uzikamwa amunsinje.
And I have commanded the ravens to feed thee.
Ndipo ine ndalamulira makungubwe kuti akudyese iwe.
So he went and did according to the word of the Lord.
Chotero iye anapita ndipo anakachita molingana ndi mawu a Yehova.
For he went and dwelt by the brook Cherith. That is before Jordan.
Pakuti anapita ndipo anakakhala pafupi ndi mtsinje wa Keriti womwe uli usanafike ku Yorodani.
And the ravens brought him bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening.
Ndipo makungubwe anambweretsera iye mkate ndi nyama mmawa ndi mkate ndi nyama madzulo.
And he drank of the brook.
Ndipo iye ankamwa amunsinje.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land.
Ndipo zinafika pochitika patapita kanthawi kuti mtsinje unaphwera popeza munalibe mvula mdzikolo.
And the word of the Lord came unto him saying,
ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye kuti,
rise and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there.
Nyamuka ndipo upite iwe ku Zarephath wa ku Zidoni, ndipo ukakhale kumeneko.
Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.
Taona ine ndamlamulira mkazi wa masiye kumeneko kuti azikakudyesa iwe.
So he rose and went to Zarephath.
Chotero iye ananyamuka ndipo anapita ku Zarephath.
And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks.
Ndipo pamene iye anafika pa chipata cha mzindawo, taonani, mkazi wa masiye anali pamenepo akutola nkhuni.
And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink.
Ndipo iye anaitana kwa iye, ndipo anati, kanditengere ine ndikukupempha iwe, madzi pang'ono muchikho kuti ine ndikhoze kumwa.
And as she was going to fetch it, he called to her and said,
ndipo pamene iye anali kupita kuti akawatenge iwo, iye anaitana kwa iye ndipo anati,
bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.
Kandibweretsere ine ndikukupemba iwe kanthongo kankate mudzanja lako.
And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse.
Ndipo iye anati, monga Yehova Mulungu wako ali moyo, ine ndilibe mkate, koma kaufa kamdzanja mumbiya, ndi mafuta pang'ono munsupa.
And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and for my son, that we may eat it and die.
Ndipo taona, ine ndili kutola nkhuni ziwiri, kuti ine ndipite umo ndikukazipikira izo kwa ine ndi kwa mwana wanga, kuti ife tikhoze kudya izo ndikufa.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said.
Ndipo Eliya anati kwa iye, usachite mantha, pita ndipo kachite monga iwe wanenera.
But make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and thy son.
Koma kandipangile ine kwa izo mkate wa ung'ono choyamba, ndipo ubwere nawo iwo kwa ine, ndipo kenako udzipangile weka ndi mwana wako.
For thus saith the Lord God of Israel,
pakuti atero Yehova Mulungu wa Israeli,
the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth.
Mbiya ya ufa sidzatha, ngakhalenso nsupa ya mafuta sidzauma, kufikira tsiku limene Yehova adzatumiza mvula pa dziko lapansi.
And she went in and did according to the saying of Elisha.
Ndipo iye anakalowa mkati, ndipo anakachita molingana ndi kunena kwa Elisha.
And she and he and her house did eat many days.
Ndipo iye ndi uyo ndi ya mnyumba ake anadya masiku ambiri.
And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which was spoken by Elijah.
Ndipo mbiya ya ufa sinathe konse, ngakhalenso nsupa ya mafuta kuuma, molingana ndi mawa Yehova, amene anayankhulidwa ndi Eliya.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text of this, be certain of God.
Poti ndiyankhule mawa uno, basi ndisanapite kusidya kwa nyanja, ine ndasankha mutu wotere, khalani wotsimikiza za Mulungu.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth.
Ndipo tsopano Ambuye dalitsani mawu anu pamene iwo aziperekedwa.
And may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts.
Ndipo mulole mzimu woyera ugwire malingaliro athu ndi zoganiza zathu.
And prepare us for his visitation as we have asked him to come.
Ndipo mutikonzeketsere ife kudzatichezera kwake, monga ife tamupempha iye kuti abwere.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see.
Pakuti ife sitimabwera ku nyumba ya Ambuye kuti tidzaonedwe kapena kuti tidzaone.
But to learn of thee, and to know of thy nature and thy way and thy causes.
Koma kuti tidzaphunzire za inu, ndi kuti tidziwe za chikhalidwe chanu ndi njira yanu ndi zifukwa zanu.
That we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God.
Kuti ife tikhoze kumakomana nazo zovuta za moyo ndi chitsimikizo chenicheni pokhala otsimikiza za Mulungu.
Grant it, Lord. In Jesus' name we ask it. Amen.
Perekani za Ambuye, mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And people was in the streets starving, and the earth was so hot it was ready to burn.
Ndipo pansi panalipo tenda kwambiri, ipo panalipo konzeka kutipa yake.
All this was the reflection of their sin and their moral decay.
Zonse izi zinali chinyezimiriso cha machimo awo ndi kuvunda kwa makhalidwe awo.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time, or over Israel.
Inu mukuona Ahabu anali akulamulira mu Israeli pa nthawiyo kapena pa Israeli.
And he was the wickedest of all the kings of Israel.
Ndipo iye anali woyipisitsa wa mafumu onse a Israeli.
There had been no king as wicked as Ahab.
Uko kunali kulibe mfumu yoyipa monga Ahabu.
For he being taught and know better, he failed not to continue to displease God in everything that he did.
Pakuti iye pokhala adaphunzitsidwa ndipo akudziwa bwinoko, iye sanalephere kupitiriza kuti asamukondweretse Mulungu mu chilichonse chimene iye ankachita.
Although he had a great military system, and the people had become very prosperous under his reign.
Ngakhale iye anali ndi dongosolo lalikulu la ankhondo, ndipo anthu anali atalemera kwambiri pansi pa kulamulira kwake.
But yet you cannot displease God and expect to get by very long.
Koma pobe, iwe sungakhoze kusamukondweretsa Mulungu ndi kuyembekeza kuti udutse nazo motalika kwambiri.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people,
ndiyeno muchikwati chake malomo okwatira pakati pa anthu ake omwe,
he went over and married a sinner, an idolater, worship of idols.
Iye anapita uko ndipo anakakwatira wochimwa wa mafano, wopembedza mafano.
He married Jezebel.
Iye anakwatira Yezebeli.
And she was not a believer.
Ndipo iye sanali wokhulupirira.
And no believer should ever marry an unbeliever under no circumstances.
Ndipo palibe wokhulupirira ayenera kumakwatira wosakhulupirira mwanjira ina iliyonse.
Should always marry believers.
Nthawi zonse ayenera kumakwatira wokhulupirira.
But Ahab had done this evil thing.
Koma Ahabu anali atachita chinthu choyipa ichi.
No doubt but what Jezebel was a beautiful woman.
Ndipo mopanda kukaika, koma kuti Yezebeli anali mkazi wokongola.
And he fell for what she looked like instead of what she was.
Ndipo iye anagwera chifukwa cha momwe iye ankaonekera mmalo mwa chimene iye anali.
That so many people make that same mistake to this day.
Alipo anthu ambiri amene amapanga kulakwitsa komweko mpaka tsiku lino.
And she had brought idolatry in the nation, among the people.
Ndipo iye anabweretsa kupembeza mafano mufukolo pakati pa wanthu.
And the people, the priests, their ministers, had fell victim to this great popular demand.
Ndipo anthuwo ansembe atumiki awo anali atagwera mu nsampha wachofunika chotchuka chachikulu ichi.
And it's the very picture of our country today.
Ndipo ndicho chithunzi kumene cha dziko lathu lero.
We have fallen under the popular demand.
Ife tagwa pansi pa chofunidwa motchuka.
No doubt that the priest thought it would be all right as long as their government okayed it.
Palibe kukaika kuti ansembe ankaganiza kuti izo zikanakhala zabwino basi, bola ngati boma lawo likuvomereza izo.
But I don't care what the government okays. It's got to be what God okays.
Koma ine sindi kusamala zimene boma liloleza. Izo ziyenera kukhala zimene Mulungu akuloleza.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their worldly things.
Ndipo anthu ankaganiza kuti izo zikanakhala zabwino ngati iwo akanati aziyembekeza nawo muzina za zinthu za chidziko.
Then one might ask me to retrace what I have just said, that it was a very likely picture of today.
Ndipo wina akhoza kundifunsa ine kuti ndibweze zimene ine ndangoyankhula kuti icho chinali chithunzi chofanana ndi chalero.
We may not think that we are idol worshippers, but we are.
Ife mwina sitingaganize kuti ndife opembeza mafano, koma ife tiri.
And the government endorses it.
Ndipo boma likuvomereza izo.
People today are idol worshippers because they worship idols.
Anthu lero ndi opembeza mafano, chifukwa iwo akupembeza mafano.
Some of them worship movie stars for idols.
Wena iwo akupembeza akaswiri apakanema ngati mafano.
Some worship money for idols.
Wena akupembeza ndalama ngati mafano.
And some worship television stars as idols.
Ndipo wena akupembeza akaswiri apa televisioni ngati mafano.
But all that you put before God is an idol. Let it be whatever it may be.
Koma chonse chimene iwe umayika patsogolo pa Mulungu ndi chofano. Icho chikhoza kukhala chilichonse chimene icho chingakhale.
Even Satan, our great adversary, is such a smart one until he even put sometimes the church before God.
Ngakhale Satana ndani wathu wamkulu ndi wanzeru chotero. Mpaka iye amayikanso nthawi zina mpingo patsogolo pa Mulungu.
You might have a great church. It may be a great building.
Iwe ukhoza kukhala ndi mpingo waukulu. Iyo ikhoza kukhala nyumba yaikulu.
Or it may be a great denomination. And again it may be a great congregation.
Kapena icho chikhoza kukhala chipembezo chachikulu. Ndipo kachiwiri ilo likhoza kukhala gulu lalikulu.
But let nothing come before God in your heart. Anything in before God is an idol.
Koma musalole kanthu kabwere patsogolo pa Mulungu mu mtima mwanu. Chilichonse ndipo patsogolo pa Mulungu ndi fano.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be. Under the reigns of other kings.
Ndipo anthu awa ankadziwa kuti iwo sanali auzimu monga iwo anali kukhalira pansi pakulamulira kwa mafumu wena.
And they thought just because they was a religious nation that everything would be all right.
Ndipo iwo ankaganiza basi chifukwa iwo anali fuko la uzimu kuti chilichonse chikanakhala chabwino.
And that's the way we have come to that place also.
Ndipo ndimomwe ife tabwelera pamalo amenewo panonso.
Some months ago I was talking to a very fine friend of mine.
Miezi ina yapitayo ine ndinali kuyankhula kwa bwenzi wabwino kwambiri wa ine.
And he said, Brother Bram, I believe that you pin this United States down too close.
Ndipo iye anati, Mbale Branham, ine ndikukhulupirira kuti inu mumakanikizira pansi United States uyu mwapafupi kwambiri.
He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation.
Iye anati inu nthawi zonse mumakhala mukubangulira pa tchimo ndi momwe Mulungu ati adzalangire fuko lino.
I said, he's got to do it in order to be just.
Ine ndinati iye ayenera kuti achite izo polinga kuti akhale wolungama.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the scriptures.
Iye anati koma Mbale Branham inu mukuiwala kuti fuko lino linakhazikisidwa pa malemba.
Our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation.
Ndipo makolo athu anabwera kuno. Ndipo Mulungu anatipasa ife cholowa ichi. Ndipo ife ndifuko la chipembezo.
I said, that is true. Oh, love it. And no one knows how I appreciate this nation.
Ine ndinati izo ndizoona zonse za izo. Ndipo palibe mmodzi yemwe amadziwa momwe ine ndimayamikirira fuko lino.
But look, my brother, Israel also was chosen of God.
Koma penyani mbale wanga. Israeli nayenso anali wosankhidwa wa Mulungu.
And he sent her prophets and great men. But God cannot stand sin.
Ndipo iye anamutumizira iye aneneri ndi wanthu akulu. Koma Mulungu sangakhoze kupirira nalo tchimo.
He made Israel reap every grain they sowed.
Iye anamupangisa Israeli kukolola njele iliyonse imene iye anayifesa.
And if he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow.
Ndipo ngati iye anamupangisa Israeli kukolola chimene iye anafesa, iye atipanga ife kuti tikolole chimene ife tafesa.
He is no respecter of persons.
Iye si wolemekeza munthu.
And we got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did.
Ndipo ife tafika pamalo akuti tikuganiza kuti chifukwa ife tikupumula pa chimene makolo athu anachita.
Or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God.
Kapena pa chimene oyambisa athu akulu a mipingo yathu, chimene nsembe yawo yaikulu inali kwa Mulungu.
Which is all right and so much appreciated. But we cannot draw salvation from what they did.
Chimene chili chabwino ndi choyamikiridwa kwakukulu chotero. Koma ife singakhoze kupeza chipulumuso kuchokera mu chimene iwo anachita.
Salvation is an individual affair between every person and God.
Chipulumuso ndi chinthu chapayekha pakati pa munthu aliyense ndi Mulungu.
Not with our nation, with our church, but with ourselves before God we answer.
O sadi pafuko ndi mpingo athu koma ndi ife eni pamaso pa Mulungu ife timayangira.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have.
Izo zafika pamalo mudziko lathu mpaka pakati pa wanthu auzimu kwambiri omwe amene ife tili nawo.
You go to spiritual men and women and you find in their heart that there's something lacking.
Iwe ukati upite kwa amuna auzimu ndi akazi. Ndipo iwe umakapeza mu mtima mwawo kuti muli china chake chimene chikusowa.
We have been in the last few weeks. I've been going over some of these things.
Ife takhala tiri mu masabata pang'ono athawa. Ine ndakhala ndikudusa pa zina za zinthu izi.
And finding that in the man that I thought was the kernel, yet I find that they're putting emphasis upon temporal things.
Ndipo ndapeza kuti mwa wanthu amene ine ndimaganiza kuti anali ngale, komabe ine ndapeza kuti iwo akuika kutsimikizira pa zinthu zosakhalitsa.
Going around and saying, God gives me the biggest so-and-so. God gives.
Akumapita pozungulira ndi kumati, Mulungu andipasa ine chachikulukulu chakuti nchakuti. Mulungu andipasa.
You're bluffing.
Inu mukupusitsana.
Great material things don't always rest in God's will.
Zinthu zazikulu zogwirika ndawi zonse sizimagona muchifuniro cha Mulungu.
God makes rain to fall on the just and the unjust.
Mulungu amapanga mvula kuti igwere pa olungama ndi osalungama.
But what the world needs today is not a bluff of faith to try to bluff yourself into something and call it spiritual.
Koma chimene dziko likusowa lero sichikhulupiriro chopusitsana kuti uziyesera kudzipusitsira wekha muchina chake ndi kumachitsa icho cha uzimu.
Sometimes faith will do great miracles and still doesn't come from a spiritual heart.
Nthawi zina chikhulupiriro chikhoza kuchita zozizwisa zazikulu ndipo komabe izo nkusakhala zikuchokera mu mtima wa uzimu.
Did not our Lord say, many will come to me that day and say, have not I did this and that in your name?
Kodi Ambuye wathu sanati ambiri adzaza kwa ine tsiku limenelo ndi kuti kodi ine sindinachite ichi ndi icho mu dzina lanu?
And I will confess to them, depart from me, you workers of iniquity.
Ndipo ine ndidzavomera kwa iwo, chokani kwa ine inu antchito ya kusaweruzika.
What is iniquity? It's something that you know to do right and don't do it.
Kodi kusaweruzika ndi chiyani? Ndi china chake chimene iwe umadziwa kuti uchite molondola ndipo nkusachichita icho.
I never knew you, he will say. And we're living in that day.
Ine sindinakudziwepo iwe konse, iye adzatero. Ndipo ife tilikukhala mu tsiku limenelo.
What we need today is not a lot of material things. We have that.
Chimene ife tikusowa lero sikatundu wochuluka wa zinthu zogwirika. Ife tilinazo izo.
We don't need greater churches. We don't need greater congregations.
Ife sitikusowa mipingo yayikulu. Ife sitikusowa magulu akulu.
We don't need more on radio and on television.
Ife sitikusowa zochuluka pa wayilesi ndi pa televisioni.
We don't need so many more of these things.
Ife sitikusowa zochuluka kwambiri za zinthu izi.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny.
Koma chimene ife tikusowa lero kuti tikhale auzimu ndi munthu yemwe angadadzichepetse yekha pamaso pa Mulungu. Ngati iwo alibe kobiri lililonse.
And we'll pray till that spirit within him is satisfied with the goodness of God.
Ndipo akhoza kupembera mpaka mzimuwo mkati mwa iwo utakhutitsidwa ndi ubwino wa Mulungu.
And a revival takes place on the inside of their heart. That changes their attitudes and atmosphere that they live in.
Ndipo chidzidzimutso nkumachitika mkati mwa mtima mwawo. Izo zimasinda kachitidwe kawo ndi mkhalidwe wa pamene iwo akukhalapo.
You might not have a pair of shoes on your feet.
Inu mukhoza kusakhala ndi nsapato kumapazi wanu.
You might be dressed in rags, but something in your heart singing the melodies of God.
Inu mukhoza kumavala nsanza koma china chake mu mtima mwanu chikuyimba nthetenya za Mulungu.
Rather have it than all the money in the world.
Ine kuli bwino ndikhale ndizo kuposa ndalama zonse za mdziko.
So you can't say that natural things is always a sign of God's blessing.
Chotero inu simungakhoze kunena kuti zinthu zachilengedwe zili ndayi zonse chisonyezo cha madaliso a Mulungu.
David spoke that to the Lord and he'd seen the wicked spread forth his like a great bay tree.
Davide anayankhula izo kwa Ambuye kuti iye anali atawaona oyipa akuyangisa zake monga mtengo waukulu wa thundu.
But God asked him, did you ever consider him at the end?
Koma Mulungu anamupunsa iye kodi iwe unayamba wamulingalira iye pamathero?
No matter how good of clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence of God.
Zilibe kandi ubwino wa zovala zomwe ife timavala kaya nzochuluka bwanji tili nazo kuti tizidya. Izo sizimene zimapita mukukhalapo kwa Mulungu.
This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of.
Tupirili menefe tili kukhalamo lima onongeka, mopanda kusamala momwe ilo, liri kusamali vidwa.
But it's the soul that's in man.
Komandi solo, yomwe iri mamundu.
It's a condition of the spirit that moves into the presence of the living God.
Ndiji karidwe chanzimu. Simeneji masundira mukukalapo kwa mulungu wa moyo.
But we take things for granted.
Koma ifeji mango zitenga zindu mwajizolo wezi.
We think that just because that we are a nation.
Ifeji maganiza kudibas. Chifuwa ifeji fefuko.
So had Ahab and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right.
Tumwe jonso anali Ahabu. Ndi Israel yense mutsiku limenero anali atatenga zinthu mwachizolowezi kuti chili chonse chinali bwino bwino.
Their priests and preachers that tried to tell them all is well, everything's just fine.
Ansembe wawo ndi alaliki anali kuyesa kumawawuza iwo zonse zili bwino chili chonse chili bwino basi.
But the half one, he cried out against the wrong thing.
Koma iwo anali naye mmodzi iyankafulira motsutsa chinthu cholakwika.
Because this one knows that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion.
Chifukwa mmodzi uyu ankadziwa kuti Mulungu woyera sakanakhoza kukhutitsidwa ndi kachitidwe kamakono.
So does the God of heaven remain the same today?
Tumwe jonso mulungu wakumwamba akadaliye mweyo lelo.
And all of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before him.
Mukuyesesa kwathu konse ndi zinthu zazikulu zimene ife tikuyesera kuti tichite, Mulungu sadzakhala wosangalatsidwa konse kunja kwa moyo wa thundu woyeletsedwa pamaso pa iye.
We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. We might do great things.
Ife tikoza kumanga masukulu ndi zikumbutso ndi makachisi. Ife tikoza kukhala nawo mabungwe. Ife tikoza kuchita zinthu zazikulu.
But yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God.
Komabe, Mulungu sanga koze kukhala wokhutitsidwa mpaka moyo wa munthu utakhala woyeretsedwa paguwa la Mulungu, kupatulidwira ku ntchito ya Mulungu.
And you don't find that no more.
Ndipo inu simukuzipeza izo panonso.
You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed.
Iwo umapeza misongano yathu ya pemphero ili yofoka kwambiri. Pafupi miniti yokha ya pemphero walumphira pa bedi.
We find out that happens about once or twice a day.
Ife tikupeza kuti izo zimachitika pafupi kamodzi kapena kawiri pa tsiku.
When all of us are guilty.
Pamene tonse ife tili olakwa.
Our nation morally is decaying.
Fuko lathu mwachikhalidwe lili kuvunda.
We've got Billy Grahams and Oral Roberts everywhere.
Ife tili nawo ma Billy Graham ndi ma Oral Roberts kulikonse.
But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God.
Koma mpaka parafika kuchita ludzu muntima wa Amerika kuti umubweretse iye kwa Mulungu wa moyo kachiwiri kwa chomuchitikira cha moyo kwa chikhulupiriro chosava mwa Mulungu wa moyo.
We're only beating our brains, as it would say, out.
Ife tikungomenyetsa ubongo wathu monga izo zikanati zinenedwere kunja.
We might walk with our chest out, with our collars turned in the back, and walk down the street and desire to be called Doctor or Reverend.
Ife tikoza kumayenda ndi chidali chathu panja ndi makolala athu atatembenuzidwira kumbuyo ndi kumayenda pansi munsewu ndi kumakhumba kuti tizitchedwa dokotala kapena arevi.
We might pastor the greatest churches there is in the land.
Ife tikoza kumachitira ubusa mipingo ya ikulu kwambiri imene ilipo mudzikolo.
And we might be as pious as we can be that no man can put a finger on our lives.
Ndipo ife tikoza kukhala chipembedzo monga ife tikanakoza kukhalira mwakuti palibe munthu akanakoza kuyika chala pa moyo wathu.
But until that soul that's on the inside of us is on fire for God. Until something in there that's yearning after Him.
Koma mpaka solo iyo imene ili mkati mwa ife itakhala pa moto kufuna Mulungu mpaka chinatake mkati umo chimene chikulilira mofuna Iye.
Like the heart panteth for the water brook, my soul thirsts after Thee, O God.
Monga mbawala ipumira pofuna mtsinje wa madzi, moyo wanga ukuchita ludzu pofuna Inu, O Mulungu.
Until we get to that type of an experience.
Mpaka ife titafika ku chotichitikira cha mtundu umenewo.
Therefore, communism and so forth will gain the ground as they're doing.
Chotero, chikominisi ndi zinazotero, zitenga malo monga izo zikuchitira.
And all the journeying that we can do will never stop it. It's predicted to come.
Ndipo kujoina konse kumene ife tingakonse kuchita, sikudzakonse konse kuimisa izo. Izo zinanenedweratu kuti zibwera.
But God is calling to His church.
Koma Mulungu akuitanira kumpingo wake.
How that this little woman must have been of the caliber of Elijah. Because usually your action shows what you are.
Momwe kuti mkazi wang'ono uyu ayenera kuti anali wachikhalidwe chonga cha Eliya. Chifukwa kawiri kawiri zochita zako zimasonyeza chimene iwe uli.
And again she had been chosen to entertain God's prophet.
Ndipo kachiwiri iye anali atasankhidwa kuti asangalatse mneneri wa Mulungu.
Remember she was a Gentile, not a Jew.
Kumbukirani iye anali wa mitundu osati mu Yuda.
And the land was burning up.
Ndipo dziko linali likuyaka.
And no doubt that this little woman being of that caliber, being of the believer type.
Ndipo mopanda kukayika kuti mkazi wa mng'ono uyu pokhala wakhalidwe limenelo, pokhala wa mtundu wa wokhulupirira.
For we see that God would not have called to her if she hadn't been a worthy one to entertain God's prophet.
Pakuti ife tikuona kuti Mulungu sakanati ayitanire kwa iye ngati iye akanati asakhale woyenera kuti asangalatse mneneri wa Mulungu.
For he would have never sent his prophet to a house that was unworthy.
Pakuti iye sakanati atumize mneneri wake ku nyumba imene inali yosayenera.
It was not his choosing, it was God's choosing.
Iko sikunali kusankha kwake, iko kunali kusankha kwa Mulungu.
It wasn't her bidding him, it was God bidding him.
Iko sikunali kuitana kwake, iko kunali Mulungu akumuitana iye.
He'd been placed by a brook. The ravens were feeding him.
Iye anali atayikidwa mphepete mwa mtsinje. Akungubwe anali akumudyetsa iye.
But it was God's command for something to take place.
Koma uko kunali kulamulira kwa Mulungu kuti china chake chichitike.
God surely went to a believer of the same nature of Elijah.
Ndipo Mulungu ndithudi anapita kwa wokhulupirira wachikhalidwe chofanana ndi cha Eliya.
She was a widow woman.
Iye anali mkazi wa masiye.
And we all know what she, a widow woman, would have went through with her husband dead and a young boy to raise.
Ndipo ife tonse tikudziwa chimene iye mkazi wa masiye akanati azidutsamo nazo. Ndipo mwamuna wake atafa ndi mnyamata wang'ono woti amulere.
In the lands there they depended on their crops.
Ndipo mu maiko uko iwo ankadalira pa mbewu zawo.
They didn't have projects as we have today and defense plants.
Iwo analibe zochitika monga ife tili nazo lero ndi mbewu zotetezera.
They depended on their crops.
Iwo ankadalira pa mbewu zawo.
And because the iniquity of the people and their moral decaying had brought a drought on the land, here they was all starving and dying.
Ndipo chifukwa cha kusaweluzika kwa wanthu ndi kuvunda kwa makhalidwe awo zinali zitabweretsa chilala pa dziko. Apa iwo onse anali anjala ndi kumafa.
And then we find that no doubt she prayed night after night, all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down.
Ndiyena ifeti kupeza kuti mopanda kukaika, iye anali atapemphera usiku pambuyo pa usiku, usiku wonse, pamene iye amayamba kuona kuti mbiya ya ufa inali kutsikira, tsikira, tsikira.
And it must got to a place that there was not even another cup full of meal in the barrel.
Ndipo iyo iyenera kuti inafika pamalo mpaka kuti munali mopanda ngakhale ufa wodzadza kapu mu mtangawo.
All she had was just a little handful.
Wonse umene iye anali nawo unali wapang'ono wa mdzanja.
Death was coming right into the gate at her door.
Imfa inali kubwera pachipata pomwe pachitseko chake.
Well, there was no way of getting any more. The whole nation was starving.
Pakuti uko kunalibe njira yowupezera wina konse. Fuko lonse linali panjala.
And the oil was just a good spoonful left in the little container.
Ndipo mafuta anali ongodzaza musupuni atatsala mukoikamo kakang'ono.
Just that much oil and that much meal laid between her and death.
Mafuta apang'ono pokha chotero ndi ufa wapang'ono chotero zili pakati pa iye ndi imfa.
She must have got real sincere about her prayers.
Iye ayenera kuti anafika podzipereka kwenikweni ndi mapemphero ake.
You let that strike your home, it'll be a little more sincere than we are this morning. When we know that death lays at the door.
Inu mukazilola izo kuti zifike pa khomo panu, izo zidzakhala modzipereka pang'ono mopitirira kuposa momwe ife tilili mmawa uno. Pamene ife tidziwa kuti imfa ili pa khomo.
And I believe maybe we think perhaps this, that she prayed all night long for one more day settled it.
Ndipo ine ndikukhulupirira mwina mwake ife tikanaganiza mwina ichi kuti iye anali atapemphera utali wa usiku wonse kwa tsiku limodzi lina zikanakhazikitsa izo.
She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old.
Iye amakhoza kuyang'ana pa milomo yotuwa ya mnyamata wake wang'ono wapafupi zaka zitatu kapena zinayi zakubadwa.
And she could see her own bones dwindling away as the flesh was going from them.
Ndipo iye amakhoza kuwaona mafupa ake omwe akufota pamene nnovu unali kuchoka pa iwo.
And it must have been a terrible thing as this mother seeing these things going.
Ndipo icho chiyenera kuti chinali chinthu choopsa monga mayi uyu poona zinthu izi zikupita.
And yet with her hands before God praying day and night.
Ndipo komabe ndi manja ake pamaso pa Mulungu akupemphera usana ndi usiku.
Now we're down to one handful of meal and a spoonful of oil.
Tsopano ife tili mpaka kufa wa mdzanja limodzi ndi mafuta odzaza msupuni.
You know, it's a strange thing.
Inu mukudziwa icho ndi chinthu chachilendo.
May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again.
Mulole Mulungu alowese izi mwe mmodzi aliyense wa inu ngati inu muti msadzandi mvenso ine ndikulalikira kachiwiri.
Let this be a message.
Mulole uwu ukhale uthenga.
It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way.
Ndi chachilendo kwambiri kuti nthawi zina kuti Mulungu amachita zinthu mwa njira imeneyo.
You know, when we have confessed our sins and met every requirement that God requires, We believed on God.
Inu mukudziwa pamene ife talapa machimo athu. Ndikukomana nacho chofunikira chilichonse chimene Mulungu amachifuna. Ife tidakhulupirira pa Mulungu.
There's a circumstances has to be met. And it's according to His will.
Pali zochitika zimene ziyenera kuti zikomanidwe. Ndipo izo zili molingana ndi chifuniro chake.
When we've confessed our sins and we've made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do,
ndipo ife talapa machimo athu, ndipo ife takonza zolakwika zonse zimene ife tinazichita molondola, tachita zili zonse zimene ife timadziwa kuchita kwake.
Every requirement that God has made or asked, we have met that requirement. And yet He lay silent. He just won't answer us.
Choso eke la jiri jose jimene Mulungu wapanga. Kapena watifunsa. Ife takumana nacho choso eke la jimene cho. Ndipoko mabe iye akukala chete. Iye saku dianga ife basi.
I'm sure that I'm speaking to people this morning who's come to that place.
Ine ndikutsimikiza kuti ine ndikuyankhula kwa anthu mmawa uno amene afika pa malo amenewo.
I've been there many times myself.
Ine ndakhalapo pamenepo nthawi zambiri mwini wanga.
When I went back and traced my life and turned over every stone.
Pamene ine ndapita mbuyo ndikutsata moyo wanga ndikugubuduza mwala uliwonse.
And I find that I did something wrong, I go confess it and say, Lord God, I'll make it right and go do so.
Ndipo ine ndikapeza kuti ndinachita china chake cholakwika, ine ndimapita ndikukachilapa icho ndikuti Ambuye Mulungu, ine ndikachikonza icho bwino, ndipo nkupita kukachita chomwecho.
Then come back again and say, now Lord, thou art God, you answer me.
Ndiye nkubwelera kachiwiri ndikuti tsopano Ambuye, Inu ndinu Mulungu. Inu mundiyankha ine.
Surely I met every request that you required me to do, and every requirement I have met.
Ndithudi ine ndakwanilisa chosowekera chilichonse chimene inu munachifuna kuti ine ndichichite. Ndipo chofunikira chilichonse ine ndachichita icho.
And still He won't move. Seems to sit silent. That's when you've got to be sure that He is God.
Ndipo komabe iye nkusati asunde. Amaoneka kuti wangokhala du. Ndipamene iwe uyenera kukhala uli wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be certain of God.
Musati mukhale okumudwisidwa. Chindu choka chiri, kuri muntima mwanu, kuri mukale otimikiza za Mulungu.
My text, be certain first before you do anything. Be certain in your heart that it's God.
Mutu wanga, karani otimikiza choyamba, inu msanati mchide chiri chose, mukale otimikiza muntima mwanu, kuti ndi Mulungu.
And when you've met everything that He said, then you're sure that He's God. That's when faith goes to work right there.
Ndipo pamene inu machita chilichonse chimene iye ananena, ndiye inu mukutsimikiza kuti iye ndi Mulungu, ndi pamene chikhulupiriro chimapita kukagwira ntchito. Pomwepo,
faith stands steady, for it knows that He is.
Chikhulupiriro chimaima nji. Pakuti icho chimadziwa kuti iye ali.
And you met every requirement. You believe that He is. And faith holds steady.
Ndipo inu mukakwanilisa chosowekera chilichonse. Inu mukakhulupirira kuti iye ali. Ndipo chikhulupiriro chimagwira mosasunda.
Oh, blessed be His name.
Oh, lodala likhale dzina lake.
Faith won't move. For it's sure that God is and a rewarder of those that diligently seek Him.
Chikulupiriro, sijiti chisunde. Pakuti icho chilichotsimikiza kuti Mulungu ali. Ndiwo opereka mphoto kwa iwo amene amamufuna iye molimbikira.
Made this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle.
Mulole izi zipite pansi mwakuya, ndipo zisati zisunde konse kwa inu, Branham Tabernacle.
You've met God's requirements, and in your heart you believe that He is. God's only testing your faith, for He loves to do that.
Ngati inu mwachita zofunikira za Mulungu, ndipo mumtima mwanu inu mukukhulupirira kuti Iye ali, Mulungu akungoyesa chikhulupiriro chanu, pakuti Iye amakonda kuchita izo.
You confess your sins, and you've met every requirement that God requires, and still He lays silent. Remember, faith says that He is.
Inu mwavomereza tchimo lanu, ndipo inu mwachita chosowekera chilichonse chimene Mulungu akufuna. Ndipo komabe Iye nkukhala alidu. Kumbukirani, chikhulupiriro chikuti Iye ali.
Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but it knows that He is, and it's certain that He is.
Ndiye chikhulupiriro chimagwirisa kwa izo osadziwa kuti izo zonse nzanji, koma icho chimadziwa kuti Iye ali, ndipo ndi zotsimikizika kuti Iye ali.
Then remember, if He is, His word has to be true.
Ndiye kumbukirani, ngati Iye ali, mawu akayenera kukhala oona.
If He required you to meet these circumstances, and you did, He's obligated to take care of His word.
Ndipo ngati Iye akufuna kuti inu mukomane nazo zochitika izi, ndipo inu mwatero, Iye ali wokakamizika kuti asamalire mawu ake.
Don't back off. You say, well, I never got healed.
Musati mubwerere mbuyo. Ndikuti chabwino ine, sindinachiritsidwe konse ine.
Oh, you poor weak faith. Don't believe that.
Oh, iwe osauka wachikhulupiriro chofoka. Usati uzikhulupirira izo.
Everything's confessed, everything's out, and you met God's requirement. Faith holds right there.
Ngati chilichonse chalapidwa, ndipo chilichonse chatulutsidwa, ndipo inu mwakomana ndi chofunikira cha Mulungu, chikhulupiriro chigwiritse pomwepo.
There's nothing will move it. He is. And you're sure.
Palibe chimene chidzasunthe icho. Iye ali. Ndipo inu muli otsimikiza.
They that wait upon the Lord shall renew their strength.
Iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzawonjezera mphamvu zawo.
They shall mount up with the wings of an eagle.
Iwo adzakwera mmwamba ndi mapiko a mphungu.
They shall run and not be weary. If they walk, they shall not faint.
Iwo adzathamanga ndi kusakhala otopa. Ngati iwo ayenda, iwo sadzakomoka.
Wait, when you've met His requirements, that brings your faith to a showdown.
Yembekezerani pamene inu mwachita chofunikira chake. Izo zimabweretsa chikhulupiriro chanu pa chionetsero.
If you have met God's requirements, has been made or met.
Ngati inu mwachita zofunikira za Mulungu zikakhala zitachitidwa kapena kukomana nazo.
And you have fully considered it.
Ndipo inu mwazilingalira izo kwa thundu.
And you have done everything that God required you to do.
Ndipo inu mwachita chilichonse chimene Mulungu amafuna kuti inu muchite.
Then your faith rests right there that He is.
Ndiye chikhulupiriro chanu chimapuma pomwepo kuti Iye ali.
Be certain of God.
Khalani otsimikiza za Mulungu.
You know He loves to test us.
Inu mukudziwa Iye amakonda kuti azitiyesa ife.
He loves to see the reaction of your faith.
Iye amakonda kuti aziona zomwe chikhulupiriro chanu chiti chichite.
Did you know that?
Kodi inu mumadziwa izo?
God likes to see how you react.
Mulungu amakonda kuona momwe inu muti muchitire.
When you say, oh Lord, I believe you, thou art my Savior.
Pamene inu munena, oh Ambuye, ine ndikukukhulupirirani inu, inu ndinu mpulumusi wanga.
I believe that you are the healer. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit.
Ine ndi kukhulupirira kuti inu ndinu mchirisi. Ine ndi kukhulupirira kuti inu ndinu mmodzi yemwe mumapereka mzimu woyera.
And the things that I am recording, you are the God who gives that.
Ndi zinthu zimene ine ndiri kuzisowa. Inu ndinu Mulungu amene mumapereka izo.
And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if he'll let you get well.
Ndiyeno pamene inu mulapa machimo anu onse. Ndi kumulonjeza Mulungu chimene inu muti muchite ngati iye atakuloleni inu kuti muchire.
And then because it don't happen, you run off like a coward somewhere. God can't use that.
Ndiyeno chifukwa izo sizili kuchitika. Inu mumathawira kwina ngati wamantha kwina kwake. Mulungu sangakhoze kuwagwirisa ntchito awo.
There's no way for him to use you.
Palibe njira yakuti iye akugwiritseni inu ntchito.
There's no way for him to answer you because he only answers by faith.
Palibe njira yoti iye akuyankhireni inu chifukwa iye amayankha mwachikhulupiriro mokha.
Then all of a sudden, you go away and he can't answer.
Ndiye zonse mwadzidzidzi inu mumachokapo. Ndipo iye sangakhoze kuyankha.
But real truth faith stands there, being sure that God is. He's certain that he is.
Koma chikhulupiriro chenicheni chona chimayima pamenepo. Kukhala otsimikiza kuti Mulungu ali. Khalani otsimikiza kuti iye ali.
And if God asks this thing to be done to confess your sins and so forth, then you've done it.
Ndipo ngati Mulungu afunsa chinthu ichi, kuti chichitirwe, kuti mulape machimo anu ndi zina zotero, ndipo inu machita izo.
Faith says that he is. It's certain that it's going to happen.
Chikhulupiriro chimanena kuti iye ali. Icho ndi chotsimikizika kuti izo zichitika.
Your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that.
Chopemba chanu chiyenera kuti chiperekedwe. Oh, ine ndikuyembekeza inu, simuphonya izo.
If you're sure of God, God's sure of his word. He's only waiting to test you.
Ngati inu mukutsimikiza za Mulungu, Mulungu ndi wotsimikiza za mawu ake. Iye akungoyembekeza kuti akuyeseni inu.
He did it many times. Let's rehearse one or two cases.
Iye anachita izo nthawi zambiri.
Let's think of the Hebrew children. They wasn't to bow to an idol. God had confidence in them. And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, our God is able to deliver us from this furnace.
Iwo anati Mulungu wathu ali wokhoza kuti atipulumutse ife ku ng'anjo iyi.
But if he doesn't do it, we're not bowing to any of your idols.
Koma ngati iye sachita izo, ife sitigwadira ku aliwonse mafano anu.
See, they were sure and certain of God.
Mukuona, iwo anali osakayika ndi otsimikiza za Mulungu.
They know that he was Jehovah. They know that he answered prayer.
Iwo ankadziwa kuti iye anali Yehova. Iwo ankadziwa kuti iye amayankha pemphero.
But whether he did in their case or not, it would have to be for the good.
Koma kaya iye achita izo mvuto lawo kapena ayi, izo zinayenera kukhala kwa ubwino.
So they just made their statement, confessed their sins, and walked into death.
Chotero iwo anangonena izo, analapa machimo awo, ndipo anayenda kukalowa mu imfa.
They were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, he'd raise them up again in the resurrection.
Pamene iwo anali akupita ku ng'anjo ya moto, akudziwa kuti iwo anali otsimikiza kuti ngati Mulungu atawalole iwo kuti atse, iye akanati adzawadzuse iwo kachiwiri muchiukitsiro.
They were certain of God because they know that God would work everything for their good.
Iwo anali otsimikiza za Mulungu. Chifukwa iwo ankadziwa kuti Mulungu akanachita chilichonse kwa ubwino wawo.
And when we are certain of God, we know that God works everything for our good.
Ndipo pamene ife tikhala otsimikiza za Mulungu, ife timadziwa kuti Mulungu amachita chilichonse wabwino watu.
So they made one statement. They were certain.
Chotele iwo, anapanga kunena kumozi, iwana liotsimikizi.
And they walked right into the fiery furnace, and God let them walk there, said looking at them.
Ndipo iwana enda mpaka munganjo ya moto, ndipo Mulungu anawalola iwo kuti apite kumeneko, atakhala akuyangana pa iwo.
You want to see their reaction.
Yanka funa kuti aone momwe iwo akanachitira.
When the king said, did you bow? When the trumpet sounded.
Pamene mfumu inati, kwani inu munagwada? Pamene lipenga linaomba.
He said, no, we did not bow.
Yohana ti, ayi, ife sitinagwade.
There's your faith. Hold it tight.
Hapo pali chikhulupiriro chanu. Chinagwira molimba.
Well, then, if you did not bow, do you know my decree?
Chabwino, ndienga inu simunagwade. Inu mukudziwa kulamula kwanga.
Yes, we know your decree.
Inde, ife tikudziwa kulamula kwanu.
My decree is that the furnace will be hot 7 times hotter than it ever was, and I'll throw you in there.
Lamula kwanga ndikwakuti ng'anjo itendetserwa kasanu ndi kawiri kutendelapo kuposa momwe inayamba yakhalirapo. Ndipo ine ndikuponyera ninu mkati mmenemo.
Do you now want to bow?
Kodi tsopano inu mukufuna kuti mugwade?
No, we will not bow.
Ai, ife sigwada, ai.
There's your faith.
Apo, pali chikhulupiriro chawo.
God says, well, I'll see what they'll do about it. I'll see what reaction their faith has.
Mulungu akuti chabwino, ine ndiona chimene iwata achite pa icho. Ine ndiona kuchita komwe chikhulupiriro chawo chili nako.
So he said, bind their hands and bind their feet and start them to the furnace.
Chotero iye anati, mangani manja awo, ndipo mumange mapazi awo. Ndipo apititseni iwo kung'anjo.
And they walked up that furnace with the fire in their faces. God still standing looking at it.
Ndipo iwo anaenda mpaka kung'anjo imeneyo ali ndi moto munkhope zawo. Mulungu atayimabe akuyang'ana pa izo.
But they were certain that he was God.
Koma iwo anali otsimikiza kuti iye anali Mulungu.
They had made their confession.
Iwo anali atapanga kulapa kwao.
They had made everything right that they know of.
Iwo anali atakonza chilichonse molondola chimene iwo ankachidziwa.
They were certain that he was God.
Iwo anali otsimikiza kuti iye anali Mulungu.
So they walked right up that fiery furnace.
Chotero iwo anaenda mpaka kung'anjo ya moto imeneyo.
Right at the last moment, there he come riding out of the heavens on the chariot.
Mpaka pamphindi yotsiriza pamenepo iye anabwera atakwera kuchokera mmiyamba pa galeta wamphepo.
And the breezes off of him while he consoled them and talked to them.
Anakupizira mphepo pa iwo pamene iye anali kuwatonthoza iwo ndi kuyankhula kwa iwo.
God let your faith come to the spot the world will react.
Mulungu amalola kuti chikhulupiriro chako chifike pamalo pamene icho chingachitepo.
There was Job of the Old Testament when Satan, our accuser, accused him of being a secret sinner.
Kunali Yobu, wachipangano chakale, pamene Satana wotitsutsa watu, anamutsutsa iye zakukhala wochimwa mwanseri.
But Job knew that he had not sinned.
Koma Yobu, ankadziwa kuti iye anali asanachimwe.
He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there.
Iye ankadziwa kuti iye anali atalapa chilichonse chimene iye anali atachita. Ndipo anali atayika chopereka chopsereza kunja uko.
That was God's requirement.
Icho chinali chofunikira cha Mulungu.
That's all God required was that burnt offering and a confession.
Ndizo zonse zimene Mulungu ankafuna chinali chopereka chopsereza chija.
And Job done those things.
Ndipo Yobu anali atachita zinthu zimenezo.
Satan said, I'll take his camels. Where's the rich man? I'll take his sheep.
Ndipo Satana anati, ine nditenga ngamira zake. Pakuti iye ndi munthu wolemera. Ine nditenga nkhosa zake.
And finally he'd taken his children, the closest to his heart.
Ndipo podziriza, iye anamutengera ana ake. Chapafupifupi.
Still Job stood pat, for he knew that God was certain he was God. Or he'd talk to him and he'd met his requirements.
Komabe Yobu anaima nji pakuti iye ankamudziwa Mulungu ameneyo. Chabwino iye anali wotsimikiza kuti iye anali Mulungu. Pakuti iye anali atayankhula ndi iye ndipo iye anali atachita zofunikira zake.
Searched down and found out I've made every burnt offering.
Yana fufuza ndipo anapeza ine ndapanga chopereka chopsereza chilichonse.
I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended.
Ine ndinati muntima mwanga mwina mwake pamene wana wanga apereka prando ndipo wana wanga akaza analiko.
Perhaps maybe they did secretly sin in their hearts, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong.
Mwina iwo anakachita mwanseli chimo muntima mwao chotero ine ndipereka chopereka chopsereza kwa iwo ndikuvomereza cholakwitsa chawo.
God, when a man keeps what God says to do, he's certain he's God.
Oh, Mulungu. Pamene mundu asunga zimene Mulungu ananena kuti achite, iye amakhala wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu. Iye ayenera kuti ayankhe.
Faith calls him on the scene every time.
Chikhulupiriro chimamuyitanira iye poonekera nthawi iliyonse.
When you've done what you know is right, when you've met his requirements.
Pamene iwe wachita chimene iwe ukudziwa kuti chinali cholondola. Pamene iwe wakomana ndi zofunikira zake.
When you've confessed and made right and done restitutions, lay it before God.
Pamene iwe wavomereza ndi kukonza molondola, ndi kukonza zolakwisa, ndi kuziyika izo pamaso pa Mulungu.
I don't care how solid he is.
Amen.
He's still God waiting to put that faith there.
Ine sindi kusamalaka ya iye alichete motani. Yaga dali Mulungu akudikira kuti ayike chikhulupiriro icho pamenepo.
You've done your works, now he wants to see your faith by your works. He wants to see what you'll do.
Inu mwachita ntchito zanu tsopano iye akufuna kuti aone chikhulupiriro chanu mwa ntchito zanu. Iye akufuna kuti aone chimene inu muti muchite.
If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it.
Ngati inu mwadzozedwa ndi kupembereredwa, Mulungu akudikira kuti aone chimene inu muti mukhulupirire za izo.
Not run up next Sunday and run the next day and the next healer comes to the city.
Osati kuthamangira la Mulungu lotsatira, ndi kuthamanga tsiku lotsatira, ndipo akabwera wochiritsa wina mu mzindawo.
He's waiting to see your reaction on your face.
Iye akuyembekezera kuti aone mmene mutachitire pa chikhulupiriro chanu.
Not walk back next day and say, I feel so bad, I don't guess I got healed.
Osati kubwerera mbuyo tsiku lotsatira ndi kuti ine ndikumvelera moyipa kwambiri. Ine sindikuganiza kuti ine ndachiritsidwa.
You're not fit for the prayer line in the first place. You're not ready yet.
Inu simuli woyenera kunzele wapemphero pamalo oyamba. Inu simuli. Inu simuli wokonzeka apobe.
You don't believe that he is God. I don't.
Inu simuli kukhulupirira kuti iye ndi Mulungu. Ine sindikutero.
You might say, Brother Branham, I disagree with you. Your own action proves what you are.
Inu mukhoza kunena kuti mbale Branham, ine sindikugwirizana nanu inu. Zochita zanu zomwe zikutsimikizira chimene inu muli.
By their fruits you shall know them.
Ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo.
The man says that he is a Christian and he still drinks and smokes and gambles and tells dirty jokes.
Munthu kumati iye ndi Mkhrisitu ndipo iye akumamwabe ndi kumasuta ndi kumachita njuga ndi kumanena nthabwera zoyipa.
I says part of the Bible's right and part's not.
Ndi kumati gawo la Bible ndi lolondola ndipo magawo wena ayi.
He might preach the gospel and deny part of the Bible, he's still a sinner. He's not right yet.
Iye akhoza kumalalikira uthenga ndi kumakana gawo la Bible. Iye akadali wochimwabe. Iye sali molondola apobe.
But when you openly confess that God is the same God.
Koma pamene inu munena mwapoyera kuti Mulungu ali yemweyo Mulungu.
And your life applied in his hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter. Then that's what you will.
Ndipo moyo wanu mkukhala mu manja ake kuti Ambuye ine ndine dongo, inu ndinu wowumba.
Faith will never move. It'll stand right there.
Chikulupiriro sijizasunda konse. Icho chizaima apopomwe.
So circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you're certain that He's God.
Ngakalezo chidika zitaoneka kuti zikugwela kumanja ndi kumanzere. Koma chikulupiriro icho sijingasunde konse. Chifukwa iwe uli wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
If He's God, He keeps His promise.
Ndipo ngati yali Mulungu, yamasunga lonjezo lake.
He can't make a promise and break it. If He's God, He's got to keep His promise.
Iye sangakhoze kupanga lonjezo ndi kuliswa ilo ngati iye ali Mulungu, iye ayenera kuti asunge lonjezo lake.
Oh, I love that.
Oh, ine ndimakonda izo.
Got to stay with it.
Iye ayenera kukhala nalobe ilo.
Job made His offerings, He done everything.
Yobu anapanga zopereka zake, iye anachita chilichonse.
He knew that He was right.
Iye ankadziwa kuti iye anali kulondola.
And here come the church members by some of the churches of other denominations.
Ndipo apa panabwera mamembala ampingo, ina ya mipingo ya zipembezo zina.
The Job, you might as well confess that you're a sinner. Or God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner.
Anati Yobu, inu mukhoza kungovomerezanso kuti ndinu wochimwa. Pakuti Mulungu sangakuloleni inu kuti mulangidwe monga chonchi, kupatula ngati inu mukanakhala wochimwa.
But Job said, I've made my confessions. I've put the burnt offering out before God and I'm not a sinner.
Koma Yobu anati, ine ndapanga kuvomereza kwanga. Ine ndayika chopereka chopsereza pamaso pa Mulungu, ndipo ine sindine wochimwa.
He knew where he was standing.
Iye ankadziwa pamene iye anali kuima.
Then everything went on, just on and on and on, just as hard as it could go.
Ndiye chilichonse chinkapitirira, kumangopitirira ndi kupitirira ndi kupitirira, molimba basi monga izo zikanamakhoza kupitira.
Trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering.
Kuyesera kumuika Yobu pansi ndi kumubweresa Yobu pamalo pamene iye akadamukana Mulungu ndi kukana chopereka chopsereza chija.
The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness. Amen. Your doubt of God.
Minute yomwe pamene iwe ungachite pa chilichonse chimene iwe ukuchivomereza, izo zimasonyeza kufoka kwako, kumukaikira kwako Mulungu.
You ask God for anything and walk around doubting, then you are a doubter and not a believer.
Iwe ukamupempha chilichonse Mulungu ndi kumapita mozungulira ukuchikaikira icho, ndiye ndiwe wokaikira ndipo sati wokhulupirira.
Job knew where he stood and he stood firm on that foundation.
Yobu ankadziwa pamene iye anaima, ndipo iye anaima zolimba pa maziko amenewo.
No wonder Pruitt said in his dying hour, on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand.
Palibe zodabwisa Pruitt anati, muora lake lakufa, pa Khristu thandwe lolimba ine ndaima, maziko ena onse ndi mchenga wotitimira.
On that solid rock of Job's confession, even his beloved wife walked out.
Pa thandwe lolimba lija lakuvomereza kwa Yobu, ngakhale mkazi wake wokondedwa anayenda kutuluka.
When his health was gone and the boils was all over him.
Pamene thanzi lake linali litapita, ndipo zotupa zinali zili paliponse pa iye.
And he scraped himself and cursed the day that he was born.
Ndipo iye anadzikhula yekha, ndipo anatembelela tsiku limene iye anabadwa.
Said, may the sun not even shine, may the moon stay down at night.
Anati mulole dzuwa lisawale nkomwe, mwezi ukhale utalowa usiku.
His wife said, Job, you're so miserable. Why don't you curse God and die?
Mkazi wake anati, Yobu ndiwe womvesa chisoni kwambiri. Bwanji iwe sukumutembelela Mulungu ndikufa.
He said, thou speakest like the foolish women.
Iye anati, iwe ukuyankhula ngati akazi opusa.
He was certain there was a God and he'd met the requirements.
Iye anali watsimikiza kuti kunali Mulungu ndipo iye anali atachita zofunikira.
Oh, I feel religious.
Oh, ine ndikumvelera mwachipembedzo.
He knew that he had met God's requirements and that settles it.
Iye ankadziwa kuti iye anali atakomana ndi zofunikira za Mulungu ndipo izo zikukhazikitsa ichi.
God was testing his faith.
Mulungu anali akuyesa chikhulupiriro chake.
He'll test yours. He'll test mine.
Yadzayesa chanu. Yadzayesa changa.
But when we met his requirements,
koma pamene ife tachita zofunikira zake,
repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's his promise.
Lapani mmodzi aliyense wa inu ndipo mukhale obatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha machimo anu ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera ndi lonjezo lake.
Any among you sick, call the elders in the church, let them anoint and all the prayer.
Alipo aliyense pakati panu akudwala kaitaneni akula mpingo mulole iwo awadzoze iwo ndi mafuta ndikuwapemberera.
Prayer of faith shall save the sick and God shall raise them up. That settles it.
Pembelo la chikhulupiriro lidzapulumutsa wodwala ndipo Mulungu adzawadzusa iwo. Izo zikukhazikitsa icho.
Confess your faults one to another and pray one for another.
Vomelezani izo la kwa zanu wina kwa mzake ndipo pembereranani wina kwa mzake.
You met God's requirement.
Inu mwachita zofunikira za Mulungu.
These signs shall follow them that believe.
Zizindikira izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira.
In my name they shall cast out devils. They will speak with new tongues.
Mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi lilime latsopano.
If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them.
Ngati iwo atenga njoka kapena kumwa zinthu zakupha, izo sizidzawapweteka iwo.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Ngati iwo ayika manjawo pa odwala, iwo adzachira.
That settles it.
Izo zikukhazikisa icho.
Be certain of God.
Kalani otsimikiza za Mulungu.
Be sure that in your heart that you believe that that's God's word. Job.
Tsimikizani izo mu mtima mwanu kuti inu mukukhulupirira kuti awo ndi mawu a Mulungu. Yobu anali.
His wife said, why don't you curse him and die? Why you're getting worse all the time?
Mkazi wake anati, banji inu simukumutemberera iye ndi kufa. Banji inu mukupeza moyipirabe nthawi zonse.
How Satan likes to throw that at you.
Momwe Satana makondela kuponyela izo pa iwe.
Why you're no better than you was when you snorted?
Banji inu simuli bwinoko kuposa momwe inu munali pamene inu mumadzozedwa.
You're no better than you was when them preachers prayed for you.
Inu simuli bwinoko kuposa pamene alaligaja anakupemphererani inu.
Them preachers ain't right in the first place.
Alaligaja sali kulondola mmalo oyamba.
It doesn't matter about that preacher.
Izo zilibe kandu za mlaliki uja.
It's your faith in the living God what counts.
Ndi chikhulupiriro chanu mwa Mulungu wa moyo zimene zimawerengedwa.
Not what the preacher is, it's what God is.
Osati chimene mlaliki ali ndi chimene Mulungu ali.
The preacher never made the promise, God made the promise.
Mlaliki sanapange konse lonjezo, Mulungu anapanga lonjezo.
Not up to the preacher, it's up to God. Your faith to believe it, that is God.
Siziri kwa mlaliki, izo ziri kwa Mulungu. Ndipo chikhulupiriro chanu, ndichoti chikhulupirire kuti uyo ndi Mulungu.
So be certain of God.
Chotero khalani otsimikiza za Mulungu.
Be certain that it's God. That's God's word, and God is in his word.
Khalani otsimikiza kuti ndi Mulungu, ndipo awo ndi mawu a Mulungu. Ndipo Mulungu ali mu mawu ake.
Job said, thou speakest like a foolish woman.
Ndipo Yobu anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa.
Said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord.
Anati, Ambuya anapeleka, ndipo Ambuya atenga. Lodala likhale dzina la Ambuye.
He was certain that there was God.
Yanali wotsimikiza kuti analipo Mulungu.
And when he got that out of his mouth, the thunders began to roar, the lightnings began to flash.
Ndipo pamene iye ananena izo kuchokera mkamwa mwake, mabingu anayamba kubingula, ndipo mphezi zinayamba kung'anima.
God moved on the sea. Always calls him on the sea.
Mulungu anasundira poonekera. Izo na izonse zimamuitanira iye poonekera.
Sat silent for a long time.
Iye anakhala chete kwa nthawi yayitali.
That's what he's doing. Look at this bunch of hell-bound Americans. Church-going hypocrites.
Ndicho chimene iye akuchita. Tayang'anani pagulu ili la chimereka lopita ku Gehena achinyengo opita ku Chalichi.
I'm not angry. But sin angers anybody that's right with God.
Ine sindinakwiye. Koma tchimo limamukwisa wina aliyense yemwe aliwo yanjana ndi Mulungu.
Not anger with the nation, not anger with the people.
Sikutinda kuyanalo fukoli. Sikutinda kuyanawo anthuwa.
But I'm angry with the devil who has caused these things to blind the people.
Koma inenda kuyanaye mdielekezi yemwe wayambisa zinthu izi.
These blind pastors and preachers, let them get by with some kind of a little man-made theology.
Azibusa kungwa wandi azaliki, kualola iwa zidusa nazo, dizamungu zina pangono zopangidwa ndi wandu.
You've got to be born again and God keeps his word.
Iwe uye nilakuti ubadwe kajiwiri, ndikuwa mulungu ama sunga mawu wake.
Seeing him as his lulling him.
Ndikumuona iye pamene iye akuwakhazika iwo chete.
Better be sure that there's God.
Iwe uyenera kukhala wotsimikiza kuti alipo Mulungu.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
Okhala nawo maonekedwe au Mulungu ndikumakana mphamvu yake.
This poor little woman, she knew that he was God.
Mkazi wosauka wang'ono uyu, iye ankadziwa kuti iye anali Mulungu.
As that barrel went down, 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 down. Circumstances got worse and worse all the time.
Pamene mbiya iyo inali kutsikira pansi pansi pansi, zinthu zimayipira ipira nthawi zonse.
But God was letting it get that way. He just loves to do that.
Koma Mulungu amazilola izo kuti zifike mwanjira imeneyo. Iye amangokonda kuchita izo.
He loves to put your faith to a test to see how you act on it.
Iye amakonda kuika chikhulupiriro chako poti chiyesedwe. Kudaone momwe iwe uti uchitilepo pa izo.
Let you be anointed and prayed for, then make you worse.
Ama kulola iwe kuti udzozedwe ndi kupemphereredwa. Ndiye nkukupangisa iwe kudwalika. Anati.
Come on, Satan, put him to the test. I know he believes me.
Tiyeko Satana. Kamuike yepo yesedwa. Ine ndikudziwa kuti iye akundikhulupirira ine.
Amen. God for it.
Mulungu adalisidwe kwa ndawi zonse. Oh my.
Put him to a test now. I know he took my word for it.
Anamuika iye poda yesedwe tsopano. Ine ndikudziwa kuti iye anatenga mawu anga pa izo.
Could he say that about you?
Kodi iye anganene izopo kamba za inu.
He said that about Job.
Iye ananena izopo kamba za Yobu.
He said, do anything to him you want to, but don't you take his life. For I know he loves me.
Anati, chita jiri chonse kwa iye chimene iwe ukufuna uchita. Koma iwe usali utenge moyo wake. Chifuka ine ndikudziwa kuti iye ama ndikonda ine.
He's made the burnt offering. He's made requirements. He did what I told him to do and he believes it.
Iye wapanga nsembe yopsereza. Iye wapanga zofunikira. Iye wachita zimene ine ndina muza iye kuti azichita. Ndipo iye akuzikhulupirira izo.
Now roll him over the coals if you want to.
Sobano, mugubuduze iye pa makala ngati wakufuna kuti utero.
He took everything away from him. God doubled it when he gave it back to him.
Iye anachotsa chili chonse kutali ndi iye. Mulungu anawirikiza izo pamene iye ankaperekanso izo kwa iye.
Sure he will.
Zedi iye adzatero.
Puts our faith to a test to see if we really believe that he is God.
Yama ika chikhulupiriro chathu poti chiyeserwe kuti aone ngati ife timakhulupirira kweni kweni kuti iye ndi Mulungu.
That little woman no doubt said, I prayed. I know I'm an unworthy Gentile.
Mkazi wang'ono uja mopanda kukaika anati, ine ndinapemphera. Ine ndikudziwa kuti ndine wa mitundu osayenera.
Remember Jesus spoke over in the Bible.
Kumbukirani Yesu anayankhula za iye mu Bible.
He said, wasn't there many widows in the days of
Elijah, but he was only sent to one, and she was a Gentile.
Yanati, kodi simunali akaza masiambiri mu masiku a Elia, koma iye anatumizidwa kwa mmodzi yekha, ndipo iye anali wa mitundu.
Oh, he said, I pray.
Oh, yanati ine ndikupemphera.
Maybe when she seen that last little cake, death had done entered the gate and come into the door.
Mwina mwake pamene iye anaona nkate otsiriza wa ung'ono uja. Imfa inali italowa kale pachipata, ndipo itabwera kudzalowa pakhomo.
One more bite of peace, and she and her son died.
Kuluma kumodzi kwina mbamu, ndipo iye ndi mwana wake akanafa.
I see her all night praying.
Ine ndikukhoza kumuona iye usiku wonse akupemphera.
The hot winds are blowing, and the earth parched, and the people crying and screaming in the streets.
Mphepo zotenda zija zikupemelera ndipo dziko litawauka ndipo anthu akulira ndi kufula mu misewu.
She walked around through the house, she looked at her little boy.
Yanayenda mozungulira kudutsa nyumbamo, yanayangana pa mwana wake wang'ono.
Looked at his little pajamas, they were all out, his feet sticking out. Looked at her own hands wrinkled.
Anayangana pa zovala zake zogonera zazing'ono, izo zonse zinali zosamukwana. Ndipo mapazi ake atatulukira kunja, anayangana pa manja ake omwe atakwinyata.
She walked back and forth and she said, I know that he's God.
Yanayenda mbuyo ndi mtsogolo, koma yanati, ine ndikudziwa kuti iye ndi Mulungu.
I made all my confession, I've done everything that he required.
Ine ndapanga kulapa kwanga konse, ine ndachita chilichonse chimene iye amafuna.
I'm asking for our lives. For his glory.
Ine ndikupempha kufunira mioyo yathu kwa ulemerero wake.
I've seen her.
Mulungu anamuona iye.
Rest of them is going out and having a big dance somewhere.
Onsa iwo anali akupita kunja ndikumakakhala ndi kuvina kwa kukulu kwina kwake.
Bringing themselves up, having a modern television show or something. Carrying on with the world.
Akumadzikongoletsa okha, akumakakhala ndi kuonetsa television. Kwa makono kapena china chake, kumapitirira ndi dziko.
But that woman was alone with God.
Koma mkazi uyo, anali yekha ndi Mulungu.
Daylight broke, she said, the little fellow has cried all night for something to eat.
Kuwala kwa tsiku kunatulukira iye anali mwanayu, walira utali wa usiku wonse, kuti adye china chake.
What I do with one little handful of meal.
Ine ndi chita chiyani ndi ufa wapang'ono, wokwanira mdzanja.
You know that meal was Christ.
Inu mukudziwa ufa umenewo unali Khristu.
Any Bible student knows that Christ was the meal offering.
Wophunzira aliyense wa Bible amadziwa kuti Khristu anali nsembe ya ufa.
And that meal offering had to be ground with a special burr too.
Ndipo nsembe ya ufa iyo inkayenera kuti iperedwe ndi chopelera chapadera nachonso.
To cut every little piece of corn the same.
Kufikira icho chidadula. Chiduswa chachingono chilichonse chachimanga mofanana.
Because Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever.
Chifukwa Yesu Khristu ali yemweyo dzulo. Lero ndi kwa nthawi zonse.
And every believer believes that and rest upon it. Hallelujah.
Ndipo akhulupirira aliyense amakhulupirira izo, ndipo amapuma pa izo. Hallelujah.
You have all your co-farmer religion you want to.
Inu mukhoza kukhala nacho chipembedzo chanu chakale chozizira chofunda chimene inu mukuchifuna.
For me, I believe Christ is the same yesterday, today, and forever.
Kwa ine ndikukhulupirira Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
I make my stand in the world of infidels.
Ine ndikupanga kuima kwanga mu dziko la chikunja.
I still believe that he's the same yesterday, today, and forever.
Ine ndikukhulupirirabe kuti ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
And burrs cut every bit of it just the same because he is the same.
Zoperera zimenezo zitadula chiduswa chilichonse cha iwo mofanana basi. Chifukwa iye ali yemweyo.
He's the same God that he was then, he is right now this morning.
Iye ali Mulungu yemweyo yemwe anali pa nthawiyo, iye ali pakali pano mmawa uno.
He always will be the same.
Iye nthawi zonse adzakhala ali yemweyo.
That's what the meal meant.
Ndicho chimene ufa unkatanthauza.
And the oil means the spirit, as we know, according to Ezekiel 4 and so forth.
Ndipo mafuta amatanauza mzimu monga ife tikudziwira molingana ndi Ezekiel 4 ndi zina zotero.
That's the reason we anoint with oil, it's the spirit.
Ndicho chifukwa ife timadzoza ndi mafuta ndi mzimu.
What is it? As St. John 4, the Father seeketh us to worship him in spirit and in truth.
Ndi chiyani icho? Monga Yohane woyera 4.
Jesus was the truth. He was the meal offering. And the oil was the spirit.
Yesu anali chonadi. Ye anali nsembe ya ufa. Ndipo mafuta awa anali nzimu.
And the spirit mixed with the truth has got to bring something.
Ndipo nzimu ukasakanizikana ndi chonadi. Izo ziyenera kupereka china chake.
Put it together. It makes a cake.
Mukazika izo palimozi, izo zimapanga keke.
Oh, where's your faith?
Oh, chikubiyo chanu jirikuti.
When God's word's preached in its simplicity, though in its power, Jesus Christ is the same yesterday.
Pamene mawa mulungu akulalikidwa, mukupeka kwake, ngakhale mumphamvu yake, kuti Yesu Kristo ali yemweyo dzulo.
And the word goes forth for the meal. You've got the oil to mix with it.
Ndipo mau amapita chifukwa cha ufa. Inu muli ndi mafuta kuti musakanize ndiwo.
Maybe just a little handful or a spoonful. Whatever it is, it's real.
Iwo mwina akhoza kungokhala mdzanja kapena msupuni. Koma chilichonse chimene iwo ali ndi chenicheni.
Now what's it ready for? It's ready for the cross.
Sovano izo ziukonzekela chiyani? Izo ziukonzekela mtanda.
It's ready for self-sacrifice.
Izo ziukonzekela nsembe ya yekha.
That's what you have to do.
Ndichochimene iwe uyenera kuchita.
If the word's been preached and you've got the spirit in it mixed together.
Ngati mawu alalikidwa ndipo iwe ukakhala nawo mzimu. Ndiwo zidasakanizidwa palimodzi.
Self-sacrifice to deny, every pain to deny, every sickness to deny, everything is contrary to God's word and stand on it.
Ndi nsembe yaweka kuti ukane kupeteka kulikonse, kuti ukane matenda aliwonse, kuti ukane chilichonse chimene chilichosiyana ndi mawu a Mulungu. Ndi kuima pa icho.
The doctor says this, that, and it'll make a bit of difference.
Adokotala akunena izizo kapena china.
You stand on it because God said so.
Iwe umaima pa icho chifukwa Mulungu anane na chomwecho.
The meal comes. You got the oil, you mix it together.
Ufa wabwera. Inu muli ndi mafuta, inu mazisakaniza izo palimodzi.
Now I hear a voice. It's a little after daylight.
Sobano ine ndikumva liwu. Ndi pang'ono kuwala kwa tsiku kutadza.
A voice speaks and says, go out in the yard and get two sticks.
Liu likuyangula ndikuti. Pita panja kuseli. Ndipo ukatenge nkhuni ziwiri.
Did you notice the scripture said two sticks? The cross.
Kodi inu mnazindikira lemba linati nkhuni ziwiri? Mtanda.
She's got to be in the oil. But she's going to be called on to act now. Acts with it.
Iye alindufa ndi mafuta. Koma iye akuti aitanidwe kuti achitepo sopano. Achitepo ndizo.
There are much you got, much meal or oil as you need, but you've got to act. Self-sacrifice. Two sticks.
Kaya ndi zochuluka bwanji uli nazo. Ufa wochuluka kapena mafuta monga iwe ukana wasowera. Koma iwe uyenera kuchitapo. Nsembe yaweka.
In the old times, they never found a better way to make a fire.
Mundawi agale, iwo sankapeza konse njira yabwinopo kuti ukoleze moto.
When you take a stick and lay it across the stick, light it in the middle, you scoop both ends.
Pamene iwe utenga nkhuni, ndikuigoneka iyo chopingasa nkhuni, kuyasa iwo pakati, iwe umasongezera mapeto onse.
The Indians burn their fire.
Momwe amwenye. Amayatsira moto wawo.
I've burned them any time all night long.
Inenda yatsapo iwo ndawi zambiri. Utali wa usiku wonse.
Take a log and head this way and one that way. And just keep pushing into the fire as it burns.
Kungorenga chipika. Ndipo icho mwanjira iyi. Ndichinacho mwanjira iyo. ndikumango pitirira kuchikankhira icho mmoto pamene icho chikuyaka.
That stick was a cross. Two sticks, the Bible said.
Nkhuni zimenezo zinali mtanda. Nkhuni ziwiri, Bible linatero.
The boy said, go to the yard and get two sticks.
Liu linati, pita kudusa kuseli. Ndipo ukatole nkhuni ziwiri.
The same time up on the mountain, there's a voice thundered down to the prophet and said,
Ndayo mweyo papiri uko, kunali liuli na bingulila pansi kwa mneneli, ndipo linati.
Go to the city I have commanded.
Pita kunzinda, ine ndamula mulila.
Oh my, both of them obeyed. Something has to happen. Both of them are obeying.
Oh my, onsa iwa namvera. Chinatake chienila kutichichitike.
If the preacher preaches the word and the man that receives it believes it and acts upon it, something's got to happen.
Ngati mlaliki alalikira mau, ndipo munthu yemwe awalandira iwo, akawakhulupirira iwo, ndikuchitapo pa iwo, china chake chiyenera kuti chichitike.
If you're a sinner, you'll have to be saved.
Ngati ndiwe wochimwa, iwe uyenera kuti upulumutsidwe.
If you're sick, you'll have to be healed.
Ngati iwe ukudwala, iwe uyenera kuti uchiritsidwe.
Because God promised it. If we are certain of God.
Chifukwa, Mulungu analonjeza izo. Ngati ife tiri wotsimikiza za Mulungu.
As certain as he's God, he has to keep his word. Certain.
Motsimikiza monga iye ali Mulungu, iyayenera kuti azisunga mawu ake. Ndithudi.
Then the command must go to the city, for I have commanded a widow woman.
Ndiye kulamulira kunali, pita kunzinda, pakuti ine ndamulamulira mkazi wa masiye.
A vision broke before the prophet.
Masomphenya anatseguka pamaso pa mneneri.
Here he comes walking. He doesn't know where he's going. It don't make any difference.
Amen.
He's just obeying.
Apa iye akubwera, akuyenda. Iye sakudziwa kumene iye akupita, izo sizimapangisa kusiyana kulikonse. Iye akungomvera.
She don't know where the sticks will be laying, but there's two sticks in the yard somewhere.
Mkaziyo sakudziwa kumene nkhunizo ziti zikhale ziri, koma kuli nkhuni ziwiri kuseli pena pake.
She starts off. She goes out in the yard.
Iye akuyamba. Iye akupita panja kuseli.
She looks at, oh, how hot.
Iye akuyangana pozungulira, oh, kwatentha bwanji.
The screams from the city, the night prowlers coming in, dance, stramming along, drinking their wines and so forth.
Kupula kochokera kunzinda, oyendayenda usiku akubwera kumeneko. Akumenyanirana kumeneko, akumwa vinyo wawo ndi zina zotero.
She looks down the street, she sees nothing.
Iye akuyangana pansi munsewu, iye sakuona kanthu.
She finds one stick, part of the cross. Self-sacrifice, she gets another piece of stick. And when she picked up that second stick,
iye akupeza nkhuni imodzi, gawo la mtanda, nsembe ya yekha. Iye akutenga chiduswa china, nkhuni. Ndipo pamene iye anatola nkhuni ya chiwiri iyo.
Oh, how doom it must have been. Death laying at the door.
Oh, iko kuyenera kuti kunali kolunda bwanji. Imfa itagona pa khomo.
Heard her son had to eat one little piece of a whole cake and die.
Iye ndi mwana wake anali wodadye chiduswa chimodzi cha chingono cha mkate ndi kufa.
That was all of it.
Izo zinali zonse za izo.
Sometimes right in the midst of gloom that we hear the voice.
Ndipo nthawi zina mkati momwe mwakulunda ndi mmene ife timalimva liwu.
When she picked up that second stick and started back, that was the voice come over the gate saying, catch me a little water in a vessel.
Pamene iye anaitola nkhuni ya chiwiriyo, ndipo adayamba kubwelera, apo panali liwu limene linabwera pamwamba pa chipata, linati kanditengere ine madzi pang'ono muchikho.
She turned to look with these two sticks in her hand, with the meal and oil mixed and ready.
Iye anapotoloka kuti aone, ali ndi nkhuni ziwiri izi mudzanja lake. Ali ndi ufa ndi mafuta zitasakanizidwa ndipo atakonzeka.
She said she dressed it
mixed it together.
Yanati, yana liaragonza izo, atasaganiza izo palimozi.
That's what the word and the spirit has to mix together.
Ndijoji mene maundi nzimu, zienela kusaganizana limozi.
Laid upon the cross of self-sacrifice to deny anything that's contrary to what you've asked.
Kuigidwa pantanda wakudzipereka nsembe kuri uzikana chilichonse chimene chilichosiyana ndi chimene iwe wapemba.
That's right.
Ndiko kulondola.
I mixed it. I'm going to get these sticks.
Ine ndasakaniza izo. Tsopano ine ndikupita kukatola nkhuni izo.
That boy said, bring me a little drink of water in a vessel.
Ndipo liuli jalinati, ndibwera tsere ine madzi akumwa pang'ono muchiko.
She looks and she sees a man standing leaning across the gate.
Iye kuyang'ana ndipo iye akuona mwamuna atayima atatsamira pa chipata.
Thin-cheeked, bearded, bald-headed, looking across the gate with an old piece of sheepskin wrapped around him.
Wamasaya owonda, wamasharubu, mutu wadazi, akuyang'ana chakuchipata. Ali ndichiduswa chaching'ono chachikopa changosa chitakulungizidwa pa iye.
Looked like he was kind of a kind-looking old gentleman.
Ankaoneka ngati iye analinga tibambo waulemu wachikulire wooneka wachifundo.
She said, I'll share my water with him.
Iye anati, ine ndigawana madzi anga ndi iye.
Waters of life. You're willing to give it to anybody to tell anyone to go anywhere.
Madzi amoyo. Inu muli ololera kuti muapeleke iwo kwa wina aliyense, kuti mumuuze aliyense kuti apite kulikonse.
Just a moment, sir.
Mphindi chabe bwana.
She starts back with the sticks in her hand.
Iye akuyamba kubwerera ali ndi nkhuni mdzanja lake.
And the voice thundered again.
Ndipo liwu linabingula kachiwiri.
Not only do you share your water, but bring me a little morsel of bread in your hand.
Osatiko kakuti undigawire madzi ako, koma undibweretsere ine chiduswa chaching'ono chamkate mudzanja lako.
Bread of life, water of life.
Mkate wa moyo, madzi a moyo.
Was it of life? She'd die as soon as that perished.
Kodi iwo unali wa moyo, iye akanafa posakhalitsa pamene izo zikanatha.
Bring me your water and bring me your bread.
Undibweretsere ine madzi ako, ndipo undibweretsere ine mkate wako.
What do we find here? What lesson can we find?
Kodi ife tikupeza chiyani apa? Ndiphunziro lotani limene ife tingakhoze kulipeza?
Seek ye first the kingdom of God, and all his righteousness, other things will be added.
Funani inu poyamba ufumu wa Mulungu, ndi chilungamo chake chonse, zinu zina zidzaonjezeredwa.
Bring me a little water and a morsel of bread.
Ndibweretsere ine madzi pang'ono ndi mbamu ya mkate.
Then she turns in her gloom. I can hear her say, sir, something like this.
Ndiye iye akutembenuka mwakulunda kwake. Ine ndikukhoza kumumva iye akuti, bwana, china chake chonga ichi.
You're different from man that I've seen.
Ndinu osiyana ndi amuna amene ine ndawaonapo.
And man that I hear speak, you seem to be so positive of what you're saying.
Ndi amuna amene ine ndimawamva kuyankhula. Inu mukuoneka kuti ndinu wotsimikiza kwambiri pa chimene inu mukunena.
But if I only got enough meal, just a handful, and just a spoonful of oil.
Koma ine ndangokhala ndi ufa wokwanira wa mdzanja wokha ndi mafuta a msupuni wokha.
I've dressed it and I'm going to cook it with these two sticks.
Ine ndazikonza izo ndipo ine ndikupita kuti ndikaziphike izo ndi nkhuni ziwiri izi.
And I'm going to eat it, me and my son, and die. That's all I got.
Ndipo ine ndikuti ndidye izo ine ndi mwana wanga ndipo tifa ndi zonse zimene ine ndili nazo.
What we hear there next?
Ife tikumva chiyani ndiye motsatira?
But fetch me the little cake first.
Koma kanditengere ine mkate wa ung'ono choyamba.
God first.
Mulungu choyamba.
No matter what anybody else says, what anything else, what any evidence.
Zilibe kanthu zimene wina anena chimene chilichonse umboni uliwonse.
How gloomy it looks, whatever it may be.
kaya izo zikuoneka zolunda motani chili chonse chimenecho chingakhale chili.
Take God first.
His word first.
Mutengeni Mulungu poyamba. Mauwa ke choyamba.
Doctor said I can't get well, but his word first.
Adogodala nadine siningakose kukhala bwino koma mauwa ke choyamba.
I'm too much of a sinner, I'm a prostitute, I'm a gambler, I'm a drunkard.
Ndine wochimwa mochuluka kwambiri, ndine wachiwelewele, ndine wajuka, ndine chidakwa.
God's word first.
Mawa Mulungu choyamba.
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow.
Ngakhale machimo anu adakhala ofira, iwo adzakhala oyela monga chipale.
Red like crimson, they'll be white like
ofira monga kapezi wadzakhala oyela monga ubweya.
First God.
Choyamba Mulungu.
Go bring me a little cake first.
Pita kandibweretsere ine mkate wa ung'ono. Choyamba.
All that you've got, bring it to me.
Zonse zimene iwe uli nazo kazibweretse izo kwa ine.
Are you willing to give it into his hands?
Kodi ndiwe wololera kuti uzipereke izo mmanja mwake.
My life, all that I am, I'm 50 years old.
Moyo wanga zonse zimene ine ndiri ndine wa usinkhu wa zaka makumi asanu.
Are you willing, William Branham, to lay it to me?
Kodi iwe ukulolera William Branham kuti uzipereke izo kwa ine?
Are you willing, you little children, to lay your life to me?
Kodi inu mukulolera inu ana angono kuti mupereke moyo wanu kwa ine?
Are you willing? Can you do it, sick people? Can you trust me?
Kodi inu mukulolera? Kodi inu mungakhoze kuchita izo anthu odwala? Kodi inu mungakhoze kundidalira ine?
Put me first.
Ndikeni ine poyamba.
Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water.
Kandibweretsere ine mbamu yamkate mdzanja lako. Ndipo kanditengere ine madzi pang'ono.
She looked at him. There was something told her that man knew what he was talking about.
Iye anayang'ana pa iye. Apo panali china chake chimene chinamuza iye kuti bambo ameneyo akudziwa za chimene iye akuchinena.
God knows his own.
Mulungu amadziwa nkhosa zake zomwe.
Sheep, my sheep know my voice.
Nkhosa zanga zimalidziwa liulanga.
They know whether it's scripture or not, whether it's right or not.
Izo zimadziwa ngati ilo lililemba kapena ayi. Ngati ilo lili kulondola kapena ayi.
She turns in obedience.
Iye akupotoloka mwakumvera.
That's what you've got to do.
Ndicho chimene inu muyenera kuti muzichita.
And when she turned to obey what the prophet said to, then come the thunder from heaven. That every man looks to hear.
Ndipo pamene iye anapotoloka kuti amvere chimene mneneri ananena kuti achite, ndiye panabwera bingu kuchokera kumwamba lomwe munthu aliyense amayang'anira kuti alimve.
For there cometh thunder out of the voice of the prophet, and every sinner and every sick person longs to hear.
Pakuti apo panabwera bingu kuchokera mliwu la mneneri limene wochimwa aliyense ndi munthu wodwala aliyense amakhumba kuti alimve.
Thus saith the Lord.
Pakuti atero Ambuye.
How we long, dear.
Momwe ife timakumbira kuti tilimve ilo.
How that people set my driveway and say,
momwe kuti wanthu amakhala munjira yanga ndi kuti,
come to this door. My daughters and such, my baby, my soul. Just say the word.
Bwerani kukomo iri, mwana wanga wankaza limotere, kandalanga, langa, motsika kwambiri. Mukango nena mau.
How can you say it before it's in your mouth?
Iwo unga nene motani iwo, asana kalenka mamako.
You'd be saying it yourself.
Iwo unga kale ukwa nena iwo, iwe mwini.
But they long to hear that, thus saith the Lord.
Koma iwo akuyembekezera kuti awambe iwo pakuti atero Ambuye.
There it come across the fence because she was obeying and the glue broke.
Apo ilo linaza kuseri kwa mpanda chifukwa iye anali kumvera ndipo kulunda kunasweka.
Thus saith the Lord, the barrel will not go empty though the cruse run dry. Until the day that the Lord God sends rain on the earth.
Pakuti atero Ambuye, mbiya sipwera, kapena nsupa kuuma, mpaka tsiku limene Ambuye Mulungu adzatumiza mvula pa dziko lapansi.
Oh, what a consolation.
Oh, ndi chitonthozo bwanji.
She made the cake, she gave it to the prophet.
Iye anapanga mkate, iye anawupereka iwo kwa mneneri.
She went back and made some for her son and herself, and they eat and drink with plenty hip on the earth.
Iye anabwelera ndipo anakamupangira wina mwana wake ndi wa iye mwini. Ndipo iwo anadya ndi kumwera ndi zochuluka pa dziko lapansi.
Where did it come from? How did it get there?
Korizo zinachokera kuti? Korizo zinafika motani kumeneko?
Scientifically tell me where that meal come from.
Mwa sayansi mundiuze ine kumene upa umenewo unachokera.
Where did that all come from?
Kodi mafuta ameneo ankachokera kuti?
How did it get in that cruise?
Kodi iwo anafika chotani mu supa imeneyo? Iye anali akusanula moyo mawa uliwonse. Iye amakhuthula mbiya ya ufa mawa uliwonse.
And it was dry although when she went back for more, it was there.
Amen.
Ndipo umo munali mowuma koma pamene iye ankabwelera kuti akatenge wina iwo unali mmenemo.
Where did it come from?
Kodiwo unachokera kuti?
Take God at His word. Be certain of God. He's the creator.
Mutengeni Mulungu pa mawu ake. Khalani otsimikiza za Mulungu. Iye ndi mulengi.
You might have lost your health. You might have lost your fellowship.
Inu mukhoza kukhala kuti mwataya thanzi lanu. Inu mukhoza kukhala kuti mwataya chiyanjano chanu.
Take Him at His word. Be certain that He's God.
Mutengeni iye pa mawu ake. Khalani otsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
The gloomy times is looking now may not look so gloomy if you'll just take His word and be certain that He's God.
Now izolunda zimene zikuoneka tsopano zikhoza kusoneka zolunda kwambiri ngati inu mutango tenga mawu ake ndi kukhala otsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
In Germany once I saw a picture and it always stuck with me.
Mu Germany kamodzi ine ndinaona chithunzi ndipo icho ndai zonse chimandikanilira ine.
A German painter has painted a picture that's called the Cloudland.
Wo jambula wa chijeremani anajambula chithunzi chimene chimatchedwa dziko la mtambo.
And when you see it off at a distance, it's the horriblest looking gloom you ever seen.
Ndipo pamene iwe uchipenya icho uli chapatali icho ndi kulunda kooneka moopsa kumene iwe unayamba wakuonapo.
Just clouds matted together when you're looking at it from a long distance.
Kungokhala mitambo itaundana pamodzi pamene iwe ukuyang'ana pa icho kuchokera pa mtunda wautali.
But when you get real close to it, it changes.
Koma pamene iwe uyamba kuyandikira kwenikweni kwa icho.
It's angels' wings beaten together singing hallelujahs to the Lord.
Ndima piko angelo akuombetsa pamodzi akuimba ma aleluya kwa Ambuye.
So that's what gloom is sometimes.
Chotero ndicho chimene kulunda kuli nthawi zina.
If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark.
Ngati inu mukuyang'ana paiko pa mtunda wautali izo zimaoneka zolunda ndi za mdima.
But take God at His word and be certain that He's God.
Koma mukamutenga Mulungu pa mawu ake ndi kukhala otsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
And move up close to it, you find out it's just angels' wings beating together.
Ndi kusundira pafupi kwa icho inu mudzapeza kuti ndi mapiko chabe angelo akukupiza limodzi.
She was somewhat like Abraham was called on to give everything she had, lay it on the altar of sacrifice.
Iye anali china monga Abraham anali woyitanidwa kuti apereke chilichonse chimene iye anali nacho kuti achiike icho paguwa la nsembe.
Maybe you're called like that this morning.
Mwina inu mwayitanidwa monga choncho mawa uno.
Give up your ways, give up your unbelief, give up everything you've got.
Siyani njira zanu, siyani kusakhulupirira kwanu, siyani chilichonse chimene inu muli nacho.
And then take the oil and the word and mix it together and put it on the altar of self-sacrifice.
Ndiyeno mutenge mafuta ndi mawu. Ndipo muzisakanize izo limozi. Ndipo muzike izo
Pagua lansembe yaweka.
You'll find out it'll call God on the scene as certain I'm standing in this pulpit.
Inu mudzapeza izo zidzaitana mulungu poonekera motsimikiza monga ine ndaima muguwa lino.
Think of it while we pray.
Ziganizani za izo pamene ife tikupemphera.
Have you a need today?
Kodi inu muli ndi chosowa lero?
Have you a need greater than you're physically able to obtain?
Kodi inu muli ndi chosowa chachikulu kuposa momwe inu muliri wokhoza mwathupi kuti muchipeze?
Is the money so low that you can't pay your rent?
Kodi ndalama nzochepa chotero mwakuti inu simungakhoze kulipira rendi yanu?
Is the children wanting new shoes and you ain't got the money to buy them?
Kodi wana kufuna nsapato za sopano ndipo inu mulibe ndalama zoti mugulire izo?
Is the barrel empty at your house and the crew's about run dry?
Kodi mbiya ndi mopanda kanthu kunyumba kwanu ndipo musupa muli pafupi kuti mukhale mowuma?
Can't buy feed for your stock and there's something wrong.
Inu kulephera kuti mugule zakudya za ziweto zanu ndipo uko china chake chavuta.
Remember, he made a promise.
Kumbukirani iye anapanga lonjezo.
Are you sick and the doctor says that you need an operation and you haven't got the money to do it?
Kodi inu mukudwala ndipo adokotala ati inu mukusowa operation? Kodi inu mulibe ndalama zoti muchitire izo?
You have need.
Muli ndi chosowa.
Are you a sinner?
Kodi ndinu wochimwa?
Is your need great knowing if God should call today, you'd be lost?
Kodi chosowa chanu ndi chachikulu kudziwa ngati Mulungu atati aitane lero inu mukanati mukhale otayika?
Are you a backslider running from God?
Kodi ndinu wobwerera mbuyo mukuthawa kwa Mulungu?
You know you belong to some church, but you know you're not right.
Ndipo inu mukudziwa kuti ndinu wampingo wina koma inu mukudziwa kuti inu simuli bwino.
Your own conscience tells you according to the word that you're not right. You have a need.
Chikumbuntima chanu chomwe chikukuzani inu molingana ndi mawu kuti simuli mwabwino ndipo inu muli ndi chosowa.
Don't let these words fall in thorny grounds or on rocks, stony hearts.
Musati mulole mawu awa agwere munthaka ya minga kapena pa miyala mitima ya miyala.
May they fall in good fertile soil.
Mulole iwo agwere munthaka ya bwino ya chonde.
If you're sick and the doctor says you can't get well,
ngati inu mukudwala ndipo inu adokotala kuti inu simungakhoze kupeza bwino,
and you promise God that you'll serve him all the days of your life,
ndipo inu mukumulonjeza Mulungu kuti inu mumutumikira iye masiku onse moyo wanu,
and you're certain that he's God, come meet his requirements,
ndipo ndinu otsimikiza kuti iye ndi Mulungu, bwerani mudzakomane ndi chofunikira chake.
If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something?
Ngati inu muli ndi chosowa kodi inu mungati choyamba muchite mochuluka monga kukweza dzanja lanu kwa Mulungu kuti inu muli ndi chosowa cha chinthu china?
God bless you. Let us pray.
Mulungu akudalitseni inu, tiyeni ife tipemphere.
O Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning.
O Ambuye, motsimikiza basi monga ine ndiriri muguwa iri mawa uno.
I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God.
Ine ndikudziwa kuti sipakana koza kukhala limodzi la manja amenewo lidapita mmwamba wopanda inu kudziwa za ilo pakuti inu ndinu Mulungu.
You said it is not so many sparrows sold for 2 farthings?
Inu munati, kodi mpheta zambiri sizimagulitsidwa ndi makobiri awiri?
How much more are you than a sparrow?
Ndinu ochuluka bwanji kuposa mpheta?
How much more did you see the hands of those mortal beings in which your son Jesus died for?
Ndi ochuluka bwanji manja amene inu munaona awa anthu achivundi awo omwe mwana wanu Yesu anawafera?
How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning?
Ndimomwe inu mukanachitira mochuluka kuwaona manjawo kuposa momwe inu mukanachitira kwa mpheta ngati iyo ikanagwa mawa uno?
I suppose for
A dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them.
Inendikulingalira kuti mpeta kumi ndi ziwiri sizikanati zigulitsidwe kobiri mawa uno chifukwa palibe yemwe amazifuna izo ndipo likanakhoza kukhala vuto la kuzikwirira izo.
But you know every one of them. You know every feather that's in their body.
Koma inu mukudziwa mmodzi aliyense wa iwo. Inu mukudziwa ubweya uliwonse umene uli muthupi lawo.
You know every hair that's on our head.
Inu mukudziwa tsitsi lililonse limene lili pa mutuwa pawo.
Oh Lord, answer prayer.
Oh Ambuye, yankhani pemphero.
Let them be certain this morning that you are God and it's your spirit.
Mwalole iwo akhale otsimikiza mawu uno kuti inu ndinu Mulungu ndipo uwo ndi mzimu wanu.
May the dullness and glamour of this modern day religion drop away from them.
Mulole kupusa ndi chinyengo cha chipembezo cha tsiku la makono lino zichoke kwa iwo.
Say, oh, I belong to certain such church. God, may that fade from their minds right now.
Mulungu, mulole izo, zizimirire kuchoka kumalingaliro awo pakali pano.
In this one moment, may they catch a glimpse of eternal life.
Mumbindi mozi iyi, mwalole iwa agwire kuonekera kwa moyo wa muyaya.
And then they'll seek and hunger for her to know what God is.
Ndiyeno iwo, afunafuna ndi kukhalira njala ya iwo. Udadziwe chimene Mulungu ali.
And they're certain that he is. He keeps his word.
Ndipo iwo ali otsimikiza kuti iye ali. Iye amasunga mawu ake.
To the sinner may they repent quickly. Make ready for baptism in the name of Jesus Christ.
Kwa ochimwa mulole iwo alape mwansanga. Akhale okonzekera ubatizo mu dzina la Yesu Khristu.
And you promised you'd give him the Holy Ghost.
Ndipo inu munalonjeza kuti inu.
You said it, Lord, you keep your promise. There's a backslider that's certain that you are God and they've wandered away. May they come today.
Alipo obwelera mbuyo. Yemwe akutsimikiza kuti inu ndinu Mulungu. Ndipo iwo asochera kutali. Mwalole iwo abwelerero.
Because you said, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool.
Chifukwa inu munati, ngakhale machuma anu, akhale monga mlangali, iwo adzakhala oyera monga chisanu. Ofira monga kapezi, iwo adzakhala oyera monga ubweya.
And if there's those who are sick, may they realize that you're God.
Ndipo ngati pali iwo amene ali odwala, mwalole iwo azindikire kuti ndinu Mulungu.
You keep your word. You must keep your word.
Inu mumasunga mawu anu. Inu muyenera kumasunga mawu anu.
As they lay their self with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe.
Pamene iwo akudzigoneka okha ali ndi mafuta. Mzimu umene uli mkati mwa iwo amene akuvomereza kuti iwo akukhulupirira.
And then also with the word, the bread of life, it's went forth.
Ndiyeno iwonso ali ndi mawu mkate wa moyo umene wafalikira.
Christ ground up to him in the Old Testament and in the New Testament to show that he's the same yesterday, today, and forever.
Khristu kazikitsani mwa iwo mwa chipangano chakale ndi mwa chipangano chatsopano kuti musonyeze kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
May they mix that word with the oral spirit that they've got. Then stand to their feet at the altar.
Mwalole iwo kuti asakanize mawu amenewo ndi mafuta mzimu zimene iwo ali nazo ndi ayime pa mapazi awo pa guwa.
Saying, this is all I got, Lord, I bring it.
Akuti izi ndi zonse zimene ine ndili nazo Ambuye ine ndikuzibweresa izo.
Oh, how you will multiply. How it'll call the God of history on that scene.
Oh, momwe inu, muti muzichulukitsire. Momwe izo ziti zitanile Mulungu wambiri yakale poonekera.
How to make Jehovah rise with a heart swelling that I got a child, a little baby.
Momwe izo zidi zimupangise Jehovah kuuka. Dintima wofufu makuti ine ndili naye mwana yemwe amandimvera ine.
I put him through the test and he proves that he loves me and he believes me. He's certain that I am.
Ine ndamuika iye kupyola mayesero ndipo iye akutsimikiza kuti iye amandikonda ine ndipo iye akundikulupira ine iye akutsimikiza kuti ine ndine.
For it is said, he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him.
Pakuti iwo anati, iye amene abwera kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali. Ndi opereka mphotho kwa iwo amene amufunafuna iye modzipereka.
Grant it this hour as we commit it to you.
Perekani izo ora lino. Pamene ife tikupereka izo kwa inu.
Now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet?
Ndipo tsopano, pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Ndipo iwo amene ali mkusowa kwa chilichonse. Kodi inu mungayime pamapazi anu?
That wants to place now, if you're not certain that he is God.
Amene mukufuna kuyika tsopano, ngati inu simuli kutsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
If you're certain he is God and is going to keep his promise, salvation, healing, whatever it is.
Ngati inu mukutsimikiza kuti iye ndi Mulungu, yasunga lonjezo lake, chipulumutso, machiriso, chilichonse chimene chili.
If you're certain that he's God, stand to your feet.
Ngati inu mukutsimikiza kuti iye ndi Mulungu, imani pamapazi anu.
If you've got someone else you want to pray for, stand to your feet if you're certain that he's God.
Ngati inu muli ndi wina wake yemwe inu mukufuna kuti mumupemberere, imani pamapazi anu ngati ndinu wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
Make your request known in the assemblies of the saints.
Pangani chopempha chanu chidziwike mukusonkhana kwa oyera.
You're doing it as you stand here.
Inu mukuchita izo pamene inu mukuyima.
I'm certain he's God.
Ine ndikutsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
I believe that he keeps his word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now.
Ine ndikukhulupirira kuti iye amasunga mawu ake. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti chopemba changa ine ndikuchika icho pansi pa magazi pakali pano.
If you do that, lay every sin, every...
Ngati inu muchita izo, ikani tchimo lililonse.
Sin is unbelief.
Tchimo lililonse ndikusakhulupirira.
You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief.
Inu mukhoza kukhala membala wa mpingo, koma ine ndikutanthauza tchimo.
You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice that you're coming to the cross.
Kwanu inu mukulika ilo pansi ngati nsembe. Inu mukuti mulipeleke nsembe ilo. Inu mukubwera kuntanda.
You're going to sacrifice now all your unbelief and give it over to him.
Inu mukuti mupeleke nsembe tsopano kusakhulupirira kwanu konse. Ndi kukupereka iko kwa iye.
Know that he is, and you're certain he's going to answer.
Ndikudziwa kuti iye ali. Ndipo ndinu wotsimikiza kuti iye ayankha.
If you're that, raise up your hand.
Ngati inu muli wa izo, kwezani mwamba dzanja lanu.
Remain that way.
Khalanibe mwanjira imeneyo.
Lord, thou art God.
Ambuye. Inu ndinu Mulungu.
Here's their oil and their corn mixed together.
Pano pali mafuta awo ndi chimanga chawo zidasakanizidwa limodzi.
They're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts.
Iwo akuzibweretsa izo kuntanda kumene moto wa Mulungu uti ugwele mu mitima yawo.
If they really mean that and consume that sacrifice.
Ngati iwo akutanthauza kwenikweni izo ndi kuidya nsembe imeneyo.
You'll move on the scene, rise the high waters.
Inu musunthira poonekera. Kwezani madzi achikopa.
Coming from heaven in a chariot of fire.
kubwera kuchokera kumwamba mugaleta wa moto.
You'll shake the whole heavens and earth to reward them.
Inu mugwereze miyamba yonse ndi dziko la pansi kuti muwapase iwo mphotho.
As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar.
Pamene iwo ayima ndi manja awo atakwezedwa mmalere, kusonyeza kuti iwo akukhulupirira, ndipo iwo adzika wokha ndi chopempha chilichonse chimene iwo ali nacho paguwa lanu pomwe.
O God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth.
O Mulungu wakumwamba ndi dziko la pansi, woweruza wa miyamba ndi dziko la pansi.
Surely the judge of heaven and earth will commit righteousness.
Ndithudi woweruza wakumwamba ndi dziko la pansi apereka chilungamo.
Surely he'll keep his word.
Ndithudi yasunga mawu ake.
You who know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people.
Inu amene mumadziwa mitima ya amuna, mitima ya akazi, mitima ya anthu awa.
Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got a change of ministry now.
Ambuye Mulungu, ine ndikuika manja anga omwe mmwamba, pakuti ine ndikudziwa kuti ine ndinako kusintha kwa utumiki tsopano.
And I believe that you are.
Ndipo ine ndikukhulupirira kuti inu muli.
I've seen you standing out on a pillar of fire.
Ine ndakuonani inu mutayima kutali mulawi la moto.
I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed.
Ine ndakuonani inu mukufufuza zinsinsi za mitima ya wanthu. Palibe ndawi imodzi imene inu munaleperapo.
You promised it when you made it yonder across the street here when you first started dealing to do these things.
Inu munalonjeza izo pamene inu munapanga izo kutaliko kuwoloka nseu kuno pamene inu munayamba poyamba kuchita kuti muzichita zinthu izi.
Then you protected me around the world and around and around.
Ndipo inu manditereza ine kuzungulira dziko, ndikuzungulira, ndikuzungulira.
I'm sure you're God. I'm certain of that.
Ine ndili wotsimikiza kuti ndinu Mulungu. Ine ndikutsimikiza za izo.
I offer myself but these people and the sacrifice of all that I have, Lord, to you for service.
Ine ndikudzipereka ndekha ndi anthu awa ndi nsembe ya onse amene ine ndili nawo Ambuye kwa inu kwa utumiki.
I'm starting again, Lord, moving around the world.
Ine ndili kuyamba kachiwiri Ambuye kuyenda kuzungulira dziko.
Help me, O God.
Ndithandizeni ine, O Mulungu.
If I disbelieve you at any time, forgive me of my sins. Forgive me of my unbelief.
Ngati ine sindina kukhulupirire inu pa nthawi iliyonse, mundikhululukire ine pa machimo anga. Mundikhululukire ine pa kusakhulupirira kwanga.
I know that you are and a rewarder of those that seek you.
Ine ndikudziwa kuti inu muli ndi wopereka mphotho kwa iwo amene akufunani inu.
Likewise, I confess the sins of my people this morning.
Monga chomwecho, ine ndikuvomereza machimo anthu anga mawa uno.
Their weaknesses and their doubtings.
Kufoka kwao, ndikukaikira kwao.
As they're standing with their arms in the air.
Pamene iwo ayima ndi mikono yawo mu mlengalenga.
I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses.
Ine ndikuvomereza machimo awo Ambuye ndi zofoka zathu zonse.
Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval.
Tumizani Mzimu Woyera pa ife ndi chisindikizo cha kuvomereza kwanu.
That you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us of everything that we've lost.
Kuti inu ndinu Mulungu ndipo inu muli pano tsopano kuti mutilandile ife ndi kuti mutitengele ife mu mikono mwanu ndi kuti mutiwombole ife pa chilichonse chimene ife tachitaya.
If it's our health, may it be restored a hundredfold.
Ngati liri thanzi lathu mulole ilo libwezeletsedwe kwa mazana.
If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article filled with the Holy Ghost.
to be presented before God.
Ngariyo iri solo yathu mulole iyo ibwele kwa ife monga chinthu chowala chonyezimira yodzazidwa ndi mzimu woyera kuti tiperekedwe pamaso pa Mulungu.
If it's unbelief, may it be come to us again, Lord, with faith to move mountains.
Ngariko kuli kusakhulupirira mulole iko kubwele kwa ife kachiwiri Ambuye ndi chikhulupiriro choti nkusuntha mapiri.
Read it, Lord.
Peganizo Ambuye.
We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God.
Ife tikukhulupirira kuti inu mukusuntha mzimu woyera kulowelera mnyumba monse muno pa anthu awa ndi mmitima mwawo kuwasuntha iwo kuti alandire Mulungu.
This we do in the name of Jesus Christ.
Izi ife tikuchita mudzina la Yesu Khristu.
My faith looks up to thee. Thou art the Calvary. Savior, now hear me while my brain takes my sins away.
Do you receive it? Raise your hand. Say, I now receive it. Amen.
Kodi inu mudanda uzaizo. Kodi inu muzilandila izo. Kwe zani zanjalano ndikuti ine tsopano. Ndikulandila izo. Ine ndikukulupirira.
While life's dark may lie dread and griefs upon ground be spread, be thou my guide. Be it darkness turned to day, white sorrow fears away, nor let me ever stray from thee.
Let us bow our heads. After this stern, hard cut message, rude and brought out in a rough way, but it's the truth.
Udata utenga wolimba, wodula molimba wamwano, ndipo utabweresedwa mwanjira yankhanza.
And if you humbly believe what you have asked for, that you receive, don't you never let nothing push you from that straight road.
Ndibongati inu mutakhulupirira modzi chepesa zimene inu mwazipempha kuti inu mulandira. Inu musalole konse chilichonse chikukankheni inu kuchoka kunsewu wongoka uwo.
Stand right there.
Imani pomwepo.
No matter how much I'd preach, whatever I'd do, or whatever any man would do.
Zilibe kanthu kuchuluka kwa momwe ndalalikira. Chilichonse chimene ine ndinga chite. Kapena chilichonse chimene munthu aliyense angata achite.
It'll never take effect till you accept it as your own personal property.
Izo sizidzakhoza konse kukhala ndi mphamvu mpaka inu mutavomereza izo ngati chuma chanu chanu.
You believe that with all your heart, everything that you have desired.
Inu mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse chilichonse chimene inu mwachikumba.
If you've confessed your sins, God has forgive you.
Ngati inu mwalapa machimo anu, Mulungu wakukhululukirani inu.
Don't you never doubt it no more.
Inu musati mukayikire konse izo kenanso.
If you're a backslider, you've been taken back this morning.
Ngati ndinu wobwerera mbuyo,
If you need the Holy Spirit, then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. That's God's word. He will not alter it for no church, no denomination, for nobody else. It must be that way.
Amen.
We got to meet His requirements.
Thank you, Jesus.
Not the church's requirements, His requirements. That's what we must do. He said, the prayer of faith shall save the sick if you're sick. I've prayed the prayer of faith for you. You prayed it in your own heart and believe it. Accept it. Stand pat on it. It'll have to be that way. Nothing can take it.
No matter
how gloomy it looks, you say, well, it might look like I'm still sick. It's just angels' wings gathered together.
Amen.
That's all. It's God in a form of blessing. It looks gloomy to you. Draw a little closer to it and look at it again. See if it ain't God standing there, keeping His word. As we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor.
So vano pamene ifetiri ndi mitu yathu itawela mitsidwa, ine nditembenuzira msonkhanowu kwa mbale Neville, mbusa wathu.